Blog Talk Radio.
Banyarwanda namwe nshuti z'u Rwanda muhawe ikaze kuri Radio Iteme umuyoboro w'urunana nyarwanda ruharanira impinduka. Radio Iteme imbaraga z'ijambo. Wapenzi wananchi wa Rwanda, ndugu na marafiki wa Rwanda, munakaribishwa nyote kuisikiliza Radio Iteme, mtandao wa chama cha muungano wa Banyarwanda kinachopigania mapinduzi. Radio Iteme, nguvu ya kauli. Karibu.
Ndabazanya kuganza runana nyarwanda runana ruharanira impinduka ni samoya ni minota 5 hano I Paris mu Faransa ni sambi ni minota 5 I Kigali mu Rwanda imuva ni radio iteme radio runana nyarwanda ruharanira impinduka ake mukaba mwumva rero kuri mikoro nta wundi ni jewe Umuhoza Benoit ukoze kubagezaho kino kiganiro buri wa mbere muri studio ndi hamwe na Anicetti Karege. Anicetti Karege muraho neza?
Yego, uraho nawe Benoit umeze neza?
Ndaho ndashima Uwiteka Anicetti uhawe ikaze kandi mboneho n'umwanya wo kuguha akanya nanone wakiri mugenzi wacu kuko ni wowe dufatanye n'ibi biganiro turi kumwe na Akayezu nawe uze kumuha umwanya wo kumwakira muri studio.
Urakoze cyane ndagushuhuje rero Benoit kandi nkwifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mana nkuko binsabye reka nsuhuze cyane Valentin Akayezu nawe mwifurize ibyiza byinshi n'imigisha ituruka ku Mana mwese mwese nizere ko umeze neza kandi ko turi bugire ikiganiro cyiza ubwo rero nafata n'akanya ko gusuhuza abadukurikiye bose mwese mwese ndabashimira kandi namwe ndabifuriza ibyiza gusa ndasuhuza abanyarwanda bose muri rusange ndasuhuza n'abayoboke n'abayobozi b'urunana nyarwanda ruharanira impinduka ubwo rero mwese muhawe ikaze mu kiganiro urakoze Benoit Benoit ndumva udakurikiye ariko ubwo wenda nasaba Valentin Akayezu nawe agasuhuza abadukurikiye hanyuma tugatangira ikiganiro Valentin ijambo ubwo ni ryawe ndumva Benoit hari abaye nkuhuze gatoye
urakoze Anicetti urakoze ndabaramukije Anicetti na Benoit nubwo asa nkuhuze gatoya kandi ndamukije nyine n'abakunzi ba radio iteme badukurikiranye se n'abazabasha kumva iki kiganiro hanyuma yuko tukirangije abo bose ndabaramukije kandi ndizera ko bameze neza bakomeye
bakoze cyane Anicetti na Benoit narindi kuri myote ngira ngo niyo mpamvu utabashije kunkurikira neza ariko wakoze cyane kwakira mugenzi wacu Valentin nkuko rero mubyumva abadukurikiye ikiganiro cyacu kiratangiye abanizera yuko ikiganiro cyacu kiri kitari butinde bitewe n'uko n'ubundi uyu munsi dufite abantu benshi bifuza gukurikira umupira hirya no hino ku isi baba babukereye natwe ntabwo tuba dushaka kubavana muri ibyo byishimo niyo mpamvu ikiganiro cyacu twumva turi bukore ibishoboka byose tukaza gutanga umwanya kuko guhera saa moya ndavuga saa moya z'i Paris hirya no hino abadukurikiye bari mu Rwanda n'ahandi uyu isaha yose kugera saa mbiri ndibaza ko nta mupira ihari ubwo rero mutube hafi mudukurikirane ibitekerezo byanyu ni byiza kandi ni ngombwa reka rero twinjiye mu kiganiro cyacu nyirizina ikiganiro cyacu nk'uko bisanzwe mwakurikiye cyane intambara yo muri Congo imaze iminsi ihagaze ariko nubwo ihagaze abantu benshi barimo baribaza ibirimo bikurikira barimo bibaza uko bigomba kuba bihagaze kugeza iyi saha nta kindi kivugwa usibye gushakisha igisubizo kigomba kuva muri iyo ntambara yo muri Congo niyo mpamvu rero uyu munsi analize zacu analize z'abakurikiye yaba Anicetti cyangwa se yaba jewe cyangwa se na mugezi wacu Valentin Akayezu dukora ibishoboka byose kugira ngo tubagezeho amakuru yose afatika Anicetti rero nkuko twatangiye tuganira twifuza gutegura kino kiganiro cy'uyu munsi umutwe nyamukuru w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi twarimo twibaza tuti ese kuki ino ntambara irimo ifungwa muri Congo abantu benshi bakomeje kugenda bayigereranya nuko hatagize igikorwa ngo urwanda Kongo hashobora kuba havuka ikitwa genocide. Iyi genocide twagiye tunabivugaho mu busanzwe titiri nkuko mwagiye muri mu mukurikirana iravuga iti cyangwa siragira iti FPR irakoresha genocide nk'intwaro y'intambara muri Kongo. Ese yaba isobanukiwe aho ubu yo yerekeza? Icyo ni ikibazo abantu barimo bibaza. Reka rero twinjire mu kiganiro cyacu. Aniseti, iyo wowe ku giti cyawe ukurikira urimo ubona ibintu birimo bivanaho bigana, aba bantu benshi barimo baribaza iki kintu, imishyikirano irimo irategurwa, irimo irakorwa ibishoboka byose, ariko turaje tubigarukeho. M23 mu mishyikirano irimo itegurwa, ibiganiro birimo bitegurwa, ntabwo yigeze itumirwa mu kiganiro mu biganiro biteganyijwe i Nairobi byatangiye uyu munsi. Kuri wowe kuba uyu munsi M23 idahamagarwa, idashyirwa muri ibintu kandi igasabwa gusubira inyuma, ikaba itarimo isubira inyuma, wowe ku giti cyawe ubifata nk'iki? Mbere y'uko twinjira idonido, reka mbe nguhaye ijambo Aniseti.
Bon, Benoit, ndagushimiye kuba wongeye kumpa ijambo. Ngira ngo wa mugani kiriya kibazo cy'intambara ibera mu burasirazuba bwa Congo ni ikibazo gihangayikishije abantu bose bo bakomoka mu bihugu byo muri kariya karere, atari Congo gusa ahubwo n'ibihugu bituranye na Congo, kubera ko n'intambara imena amaraso, n'intambara yangiza byinshi, n'intambara ituma abana b'abanyarwanda cyane cyane bagenda bahasiga ubuzima kandi akenshi batazi n'icyo barwanira. Ukomeje ku kibazo cy'imishyikirano, tumaze iminsi kuko tubona ibihugu byinshi byarahagurukiye gushaka umuti w'amahoro muri kiriya kibazo. Hari inama yabereye muri Angola i Rwanda, u Rwanda ngira ngo rwari ruhagarariwe na Minisitiri Vincent Biruta, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Hanyuma twabonye n'uyu munsi hari inama yabaye y'abakuru b'ibihugu, tumaze ngira ngo yabereye Nairobi, nubwo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame we atayigiyemo, ariko yayikurikiranye a distance kimwe d'ailleurs na Perezida wa Congo Felix Tshisekedi. Izo ngufu rero bashyira mu gushaka umuti w'ikibazo mu buryo bw'amahoro bwa diplomasi, ngira ngo ntawe utawishimira, kubera yuko niyo abantu bashaka kurwana bagahangana hangirika byinshi nk'uko natangiye mbivuga. Ikibazo gihari rero ni uko wa mugani warumbaje tese kukiye mu bintu twabaye batayitumira mu biganiro daburu, ni uko Congo yayise ko hari umutwe w'iterabwoba. Urumva rero Congo idashaka ko abo bantu baza mu biganiro, n'abashaka umuti bose ntabwo kwirengagiza iyo position ferme ya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Twibutse yuko mu gihe cyashize Perezida Tshisekedi yatumije imitwe yose, kuko ntabwo ari mu Ventura yafashe intwaro gusa muri Congo, hari indi mitwe myinshi cyane irimo abamayemayi n'abandi yagiye muri kare yafashe intwaro. Muri ya masezerano y'Nairobi rero mu biganiro byabaye M23 ngira ngo niyo yivanyemo, ari naho havuye ikibazo cyo kuyita umutwe w'iterabwoba, bakavuga bati niba kuko bari bafashe intwaro icyo gihe, kandi abandi bose bari biyemeje kubishyira hasi kugira ngo baganire. Urumva rero harimo ikibazo cy'uko leta ya Congo idashaka kuganira n'abantu bagaragaza ko bafite ingufu, cyane cyane ko banazifite, kuko urumva bahise bagenda bafata ahandi hantu uzabonagana na hariya leta. Uriya hantu ibintu bigeze ni uko aba umuhuza ari we Uriya Uhuru Kenyatta wahoze ayobora igihugu cya Kenya n'abandi bantu, ni uko bavuga bati M23 turayitegetse, ngira ngo ibyo ni byo byavuzwe mu nama y'u Rwanda, turayitegetse igomba kuva ahantu hose yafashe igasubira inyuma ikajya abaye bwe ngo hari ngo bazajya kurisa byinshi. Ubu rero ahantu ibintu bigeze ni uko leta y'u Rwanda niba ibikora nkana cyangwa se niba ari ukujijisha, nayo isa n'ishyigikiye ayo masezerano, kandi bikaboneka yuko nanone itaragira ubushake bwo kubwira M23, kuko M23 mu by'ukuri leta y'u Rwanda nibo babikora kugira ngo bave inyuma. Twabuze tureba abantu bo muri movement kwa justement bo bavuga yuko batazasubira inyuma bakitwaza yuko ayo masezerano ya Rwanda batari bayarimo ariko kandi bo batera inkunga ari bo mu Rwanda bari bo bahagarariwe nyine nkuko navugaga mu kanya na ministre Vincent ikibazo aho kiri nukumenya niba kuko uyu munsi muri iyo nama navugaga yabaye Paul Kagame yari muri vision nyine ntabwo yari yagiye mu nama we ubwe ariko yayikurikiranye nakurikiranye ibintu yavuze bona hari mu rujijo yavuze ngo birakwiye yuko dushakira umuti ikibazo shingiro gituma cyatumye iriya ntambara yo mu karere yo mu burasirazuba bwa Congo iba ara nibaje ni ubwo ashaje kuvuga iki kuko namagambo adasobanuze mu bikore ikibazo shingiro ni iki unabwo gisobanuye ni iki ikibazo cy'ishingiro kuko nkuko mwarimu maze kubivuga wenda mbona propose titre y'ikiganiro mwaya navuze muti yakoresha turufu ya moko wasanga Paul Kagame akiri kuri cya kintu M23 igenda ishyira imbere ivuga iti abanyekongo bavuga ikinyarwanda cyaba rero ari ikibazo gikomeye bashaka kugarura bya ibibazo bya moko bashaka kuvuga ko hari abanyekongo bahohoterwa bashaka gukoresha iturufu ya genocide kandi wabonye yuko iyo mitwe Kongo yarabitawe kuko perezida Tshisekedi ahantu hose avuze abwira abanyekongo ati mwitonde mugira abantu muhohotera muhohotera abantu kubera isura yabo cyangwa ururimi bavuga abanyekongo icyo kibazo baragitahuye iyo Paul Kagame aravuga ngo ikibazo shingiro ntabwo mbasha kuva icyo abashaka kuvuga kuko ntabwo yabisobanuye kandi position tuzi yuko nyine ari inyuma M23 nawe uyipusa kugira ngo ikore ibyo byose tuzamenya icyo uko bizagenda mu minsi iri imbere ariko icyo nakongera kwishimira nuko nyine hari izo effort nyinshi zo kugira ngo ikibazo kibonerwe umuti ariko M23 amasaha bari bayihaye kugira ngo isubire inyuma ariwabwiye ngo ujye muri sabyinyo ntiyabikoze none habayo nama inama yo ku bihugu inama iri kuri nivo hejuru ngo turabikurikira mu minsi iri imbere ariko nibwira yuko u Rwanda ari rwo rufite ijambo ryo kumvisha M23 kugira ngo usubire inyuma hanyuma ikibazo gikemuke mu mahoro ariko nkaba nagira ngo wenda nkibure na leta ya Congo kugira ngo ngende ndampe Valente ijambo nkibure na leta ya Congo kuko ibintu niba tukwemeje ko abantu bagomba kuganira niba M23 yemeye gusubira inyuma nibwira yuko na Congo yawe kwiye kubanura gatoya ikemera kuganira nabo kuko nubwo wenda ibita umutwe w'iterabwoba birakwiye yuko abakanuka ouverture kugira ngo baganire ikibazo kibonerwe umuti ariko turebe ko intambara yahagarara biragoye ndabizi kuko uretse n'u Rwanda n'abaruri inyuma ntabwo bararubwira ngo nibarekeraho tuzareho wigana ariko nagira ngo wenda niba hari abanyekongo banyumva bari mu butegetsi nabo bazarebe niba batagira gukanuka ouverture kugira ngo baganire na M23 ndetse nkaboneraho no kubwira n'u Rwanda kuko mu byo yitwaza ni imitwe y'abanyarwanda iri muri Congo notamment la FDLR nabo bagira ubwo bushake bwo kuganira na FDLR donc ibiganiro ngiye numva ariyo solution ariko ubwo ubwo hatangiye diplomasi ku rwego rwo hejuru rw'abakuru b'ibihugu n'imbwira yo kwenda hari kizavamo urakoze Benoit
akoze cyane Aniseti Karege reka mbere yuko twinjira none ubwo nayo ntanze umurongo kugira ngo abantu bukurikire ikiganiro ukuntu kigiteguwe n'ukuntu ibintu byifashe iyo ugiye kureba mu by'ukuri amagambo yagiye akoreshwa mu nama yatangiye uyu munsi turaje tubigaruka mu kanya ubona ko abantu barashaka amahoro barashaka gahenge ariko wajya gushakisha ayo mahoro ku rundi ruhande ugasanga uyu mutwe wa M23 uravugwaho ko mu by'ukuri ufite imbaraga zidasanzwe ariko noneho haba hagiye mu kintu cyo gusaba ko habaho uburyo bwo guhagarika izo ntambara cyangwa ikindi hakabaho za propagande nyinshi cyane ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda n'intore ndetse n'abavugira intore bakagaragaza ko Leta ya Kongo yaba itegura gukorera genocide abantu bamwe bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda twabivuze mu minsi yashize. Icyo kintu kigatera impungenge ukibaza ukuntu Leta y'u Rwanda nyuma yuko M23 itangiye kurwana hatangiye gutekerezwa genocide. Ese kuki icyo kintu kirimo kigaruka? Reka nyirageze wenda mbere yuko mpa ijambo Valentin mbumvishe mu ncamakeya mu kanya gato yakashize BBC amakuru ya nimugoroba mu kanya noneho duhera aho ngaho twinjira mu kiganiro cyacu nyirizina. Reka mwumve hanyuma noneho Valentin ndahita ngaruka iwawe.
Hano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere i Nairobi muri Kenya. Uyu munsi watangiye icyiciro cya gatatu cy'inama yateguwe n'akarere igamije gushakira umuti wa burundu ikibazo cy'umutekano muke burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Iyo nama yitabiriwe n'intumwa zigera kuri 200 zavuye mu mitwe yitwaje intwaro iri mu burasirazuba bwa Congo n'amashyirahamwe atagira aho yegamye muri politiki. Ariko umutwe wa M23 ufite uruhare rukomeye kurusha iyindi mu guhungabanya umutekano aho karere ntabwo watumiwe abakuru b'ibihugu by'u Rwanda, Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Bari muri iyo nama bisunze ikoranabuhanga rya video link, naho Evariste Ndayishimiye w'u Burundi na William Ruto wa Kenya bari bahibereye maze bageza ijambo bari bitabiriye iyo nama. Mugenzi wanjye Siriyaki Muhawe nawe niwe uyikurikirana, navuganye nawe mu kanya kashize ntangira mubaza uko inama zatanzwe n'abakuru b'ibihugu byo mu karere yatangiye ariko kuri Uhuru Kenyatta usanzwe hari umuhuza washyizweho n'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba.
Yabayeho gutanga raporo ku bikorwa amaze mu minsi byo kugira ngo intambara zihagare mu karere ko mu buseruko bwa Congo, akaba yasabye abaje bitabiriye iyo nama kwicara hamwe bakiga ikibazo cya Congo bakagitora inyishu, abasaba ko kwikubita angashi bakiga ikibazo cy'umutekano kugira ngo ejo muri ako karere harangwe amahoro.
Hanyuma abakuru b'ibihugu bo mu karere bo bavuze iki uhinnye?
Evariste Ndayishimiye w'u Burundi uranze ko arongoye ishyirahamwe ry'ibihugu bihutiye mu karere k'ubuseruko bwa Afurika yasabye imigwi ibarira muri Congo gushyira ibigwanisho hasi n'abitwaza yuko ari ukwirwanira, ababwira yuko ingabo z'akarere k'ubuseruko bwa Afurika ziri ngaho kugira zibakingira umutekano kandi zizohava ari uko Congo yonse abasirikare bashobora kubandanya icyo gikorwa. Cyahamagarira rero n'abandi bagwanira muri icyo gihugu ari abanyamahanga kutaha gufasha muri icyo gikorwa kugira ngo bashobore kuzota basubizwa mu buzima butisanzwe hama batahukanwe iwabo. Hama Paul Kagame nawe w'u Rwanda ku buhinga bwa none kuba ugushaka ku mpande zose kugira ngo azova mu biganiro by'i Nairobi n'ibizova mu biganiro bibera i Rwanda muri Angola bizebije mu ngiro. Ati kuko icyagiye cyatera ingorane cyane ni uko amasezerano atagiye ashyirwa mu ngiro, amasezerano yose agiye arashyikwako. Perezida Museveni nawe wa Uganda yavuze yuko imigwi yitwaje ibigwanisho iri muri Congo ikwiye guhamagarwa ikaga mu biganiro igahagarika intambara, ariko byanse rwose naho nyine hashobora gukoreshwa inguvu ni kwanabuze no ku yindi migwi y'abanyamahanga niyo nyine yahamagariye gushyira ibigwanisho hasi itahuke mu bihugu byayo atari uko. Naho nyine yavuze ko n'inguvu zishobora gukoreshwa kandi ko bafitiye ububasha babifitiye n'inguvu yo kubikora. Nayo urongo igihugu cya Congo muri kino gihe Tshisekedi yavuze yuko hageze ko intambara ihagarara, avuga yuko abazoba bashyize ibigwanisho hasi hariho umugambi wo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abagwayi akubandanya mu njyana z'ukavanako. William Ruto nawe wari wa Kenya we yavuze yuko Kenya izokora uko ushoboye nk'uko ikira bikora ubu kugira ngo ibe hagufi y'igihugu cya Congo. Anavuga yuko naho baheruka mu matora hakaba harbaye ukutumvikana hagati ya Uhuru Kenyatta igihe bari mu matora yamusabye yuko yobandanya icyo gikorwa cy'iteka Kenya iri kirarangura kugira ngo abanyekongo baronke amahoro.
Hanyuma hari inkuru zivuga ko hari imitwe imwe itarahagera byifashe ubute.
Nibyo koko yitabiriwe n'intumwa zivuye mu ntara za Ituri, akarere ka Nord Kivu, akarere ka Sud de Kivu na karere ka Tanganyika ariko hariho abarenga 80 gushika kiri muri Goma mbadije mu biro bigira utegura ibi biganiro bavuze yuko ari kibazo cy'indege gusa mbere mu kanya baje kumbya yuko ejo hariho bazaba bashitse
hanyuma umutwe uri mu kuvugwa cyane umutwe wa M23 utari muri ibyo biganiro hari icyo bavuzeho
muri abakuru b'ihugu nta n'umuyigiza ugaruka ko ariko bagaruka ku gace kavuga yuko hakwiwe gushigwa mu ngiro amasezerano y'i Rwanda ayaheruka gushikwa ko ejo bundi itakinyo na leta z'ukwezi kwa 11 ayo masezerano rero akaba asaba yuko uwo mutwe uhagarika intambara ugasubira inyuma aho wahora guhera mu kwezi kwa 11 umwaka uheze gisekitiwe batwara Kongo yaduduriye ko yuko mu gihe ibyo bitarakogwa abo batazotumirwa kuza ku meza y'ibiganiro
se yake muhawe na Yohana
twabyumvise rero makoze cyane BBC tugiye kugaruka kwawe kuri wowe Valentin Aniseti mukanya kashize ati birakwiye yuko mu venture wanayo bakwiye kugerageza kusa naho bayihamagara muri ibyo biganiro kurundi ruhande umunyamakuru warubereye ikinyamakuru gikomeye cya BBC hari yaravuga ati mu byaganiriweho M23 ntabwo bigeze bigaruka ariko bavuga yuko ibyasinyiwe muri Angola i Rwanda ko byanze bikunze bigomba gushyirwa mu bikorwa ibigomba gushyirwa mu bikorwa ni ibihe nukuva mu biringiro by'uriya mutwe wa M23 ukagenda ugashyirwa aho ugomba gushyirwa igatanga ibikoresho ifite M23 hanyuma noneho yarangiza bakabona kwitega amatwi ibi rero M23 ntibivugwaho ntabwo ibyumva nta n'ugushaka kubishyira mu bikorwa rero BBC igerageje kubisobanura neza uko ibintu biteye Valentin urimo urakurikira umaze igihe kinini ukurikira uri umwe mu bantu bize amategeko kandi baya yarageza kuyashyira mu bikorwa iyo bibaye ngombwa muri aka kanya umutwe wa M23 ntiwigeze uhamagarwa mu biganiro biri hariya ku rundi ruhande hari za propaganda nyinshi zigaragaza yuko ngo Kongo yaba irimo itegurwamo genocide y'abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ibi bintu kuri wowe iyo ubifashe ukabihuza n'imbaraga birimo bishyirwamo cyane nk'ibihugu bya East Africa imiryango mpuzamahanga turaje tubigarukeho cyane n'ibihugu by'i Burayi n'inteko ishingamategeko z'i Burayi ndetse na Amerika hirya no hino iki kibazo cy'umutwe wa M23 utigeze uhamagarwa kandi ukaba ufite ibice binini wafashe ndetse perezida wa Kongo akaba amaze no kwemeza yuko kugira ngo umutwe wa M23 ubashe kumvwa nuko ugomba gusubiza cyangwa gushyira mu bikorwa byakorewe cyangwa se amasezerano y'ejo bundi i Rwanda yasinywe wowe Valentin akayeze ibi bintu uragerageza kubisobanura utaba twumva urageza kubivugaho iki kugira ngo wenda tumve ko ibintu bishobora kuba byabona igisubizo Valentin
ya urakoze Benoit iki kibazo ni ikibazo navuga gikomereye Paul Kagame sinzi uburyo azabasha kukijera Aniseti yararimo avuga mu kanya tireka nkebure abakongomani base nk'aboroshya bajye mu biganiro ariko ntabwo ikibazo ari aho giherereye nta nubwo guverinoma ya Kongo yanga kuganirana n'umutwe wa M23 ariko ikintu gihari ikarita M23 ishaka gukina ni nka bya bindi FPL yakinye leta Habyarimana bakajya mu mishyikirano bagakora imishyikirano yo kurangaza ariko FPL inkotanyi yo yikomereje demarche zabo za gisirikare n'amapreparation yose y'intambara abandi bazi yuko bari mu biganiro n'abantu bashobora kuzumvikana ibi rero nibyo bashaka gukina leta ya Kongo ariko uwo mukino leta ya Kongo irawuze impamvu ni iyi iyo ukurikiye communication yakozwe na bariya abantu donc za mouth pieces z'i Kigali bwo nyine tubika imizindaro mizindaro itandukanye baba bo muri leta cyangwa se bamwe basa nk'abigenga baba Tom Ndahiro ba Albert Rudatsimburwa ba Gatete Ruhumuriza bande n'abandi batandukanye usanga ikintu kihishe nuko bashakaga ko M23 igira statut special y'umutwe wihariye utameze nk'iyindi noneho hakabaho ibiganiro byihariye gusa hagati ya leta ya Congo n'umutwe wa M23. Or iyo tugiye muri iriya foruma ya Nairobi muri ya donko muri iriya context y'ibiganiro biri kubera Nairobi byo amasezerano y'i Nairobi aravuga ngo ibiganiro hagati y'abanyekongo donko abakongore bose nta n'umuvuyemo bivuze n'imitwe yose yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Kongo uyu munsi yari hari itandukanye bakabikubira hamwe noneho ni nko kuvuga ngo bagende baganire kubiga donc kubibazo bireba igihugu cya Kongo jewe mbigereranya nka amasezerano yabaye niba ari muri nka za 2002, 2004, 2005 ayo bitwa amasezerano y'abanyekongo ya za Sun City ibiganiro byabereye Sun City muri Afrika y'Epfo aho bose bahuriraga baganira ku bibazo by'igihugu noneho baza no gukuramo model y'uburyo igihugu kizayoborwa mu gihe cy'inzibacyuho kugeza amatora abaye hariya rero Nairobi nabyo ntago navuga ngo ko leta nabyo leta ya Congo ibyishimiye idonko ibyishimiye ku buryo bwuzuye donc communauté internationale isanka nk'iyajira peza ipeza kuri leta ya Congo yemera ko ibyo biganiro bya Nairobi bishobora kubaho bigahuza ibyiciro bitandukanye by'abanyekongo harimo cyane cyane imitwe yabitwaje intwaro hariya muri Congo noneho bakareba uburyo baganira ibibazo bituma habaho intambara cyangwa se ibibazo bitarangira mu burasirazuba bwa Congo noneho rero ikibazo gihari nk'uko nari ndimo mbivuga mu kanya u Rwanda rwo rwashatse gukina diplomasi y'uburyo M23 yasa nk'ihawe stati yihariye itandukanye n'indi mitwe yitwaje intwaro muri Congo noneho ngo habeho kuganira byihariye na leta ya Congo urabizi yuko icyo gihe biramutse bishobotse ni ukuvuga baragenda bashyire ku meza za agenda zabo ibi n'ibi n'ibi dukeneye noneho kugira ngo twizere umutekano wacu nk'abanyarwanda turashaka presence yaba ngaba mu gisirikare turashaka presence yaba ngaba mu gipolisi turashaka abangaba mu nzego haba mu nteko ishinga amategeko muri guverinoma muri za guverinoma provincial n'ahandi n'iki nibyo M23 yashakaga kandi turabizi ko M23 se n'iki ni RDF ishaka kugenda ikomeze iprase abantu babo mu nzego z'ikinshasa mu nzego z'ubutegetsi bwa Congo ibyo rero muri iminsi aho ibi bintu bitangiriye leta ya Congo yabaye konsira avuga iti kugira ngo iki kibazo kibashe gukemurwa nuko tubanza kwikiza ikibazo cy'abacengezi b'abanyarwanda mu nzego zacu haba mu nzego z'umutekano haba mu nzego za gipolisi iperereza iz'ubutegetsi bwite bwa leta iz'inteko ishinga amategeko mu bucuruzi n'ahandi hose kuko iyo niyo strategi Kigali yakomeje kujya ikoresha inyuze muri ibyo biganiro yitwaje umutekano w'abanyarwanda w'abavuga ikinyarwanda muri Congo noneho hakabaho partage y'ubutegetsi naho ngaho rero barimo barwanira ngo M23 ihabwe statut special noneho iganire na guverinoma diplomatiquement leta ya Congo yatsinze navuga yuko yabashije gutsinda igitego gikomeye cyane leta ya Kigali kuko byaranze ibyo bintu ntago byabashije gupasa ikindi ni naho bahise bavuga bati
Valentin nguciye mu ijambo uze gukomerezaho gato ya wenda nagira ngo twibutse abadukurikiye yuko amasezerano atarigeza ashyirwa mu bikorwa ni amasezerano yabaye hagati ya Perezida Kabila uyu nguyu wavuyeho ejo bundi aho M23 yashakaga statut yihariye idasanzwe kugira ngo haba mu nzego za leta zifata ibyemezo mu gipolisi mu gisirikare ndetse naka gace ka kano Kivu kugira ngo igira uruhare rudasanzwe rwo gufata ibyemezo no gushyiraho bamwe mu bayobozi bakomeye muri izo nshingano haba ku mipaka cyangwa se muri za duwani cyangwa se no mu byemezo bikomeye bya polisi. Aho rero uze gusa n'ukomoza ku ijambo rya Perezida wa Repubulika navuga Paul Kagame yavuze mu kanya kashize yavuze yuko amasezerano uhereye na mbere icyatumye ibintu bitagenda neza nuko ayo masezerano yabashije gupfuba. Ukibaza rero uwo mutwe wa M23 ushobora kuba ushaka stati idasanzwe irenze iyindi mitwe y'inyeshyamba ibarizwa muri kariya gace ka Kongo, icyo kintu cyo gihashyitse kikakuyobera. Niba rero ibyo bintu kiseke byarabisobanukiwe cyangwa se atarabisobanukiwe, ukibaza uko ibyo bintu bishobora kuba byabasha gukorerwa uwo mutwe wonyine ku giti cyawo bikayoberana. Komeza ijambo ni ryawe Valentin, uri mu murongo mwiza. Urakoze.
Urakoze Benoit kunyunganira. Justement niho twari turi tuvuga yuko bari kugerageza nyine gukinisha iyo karita yo gushakira M23 stati yihariye. Noneho ibyo diplomatikoma byaranze mu rwego rwa diplomasi byaranze, niyo mpamvu turi kubona habaye intensification yarangaje ya genocide. Yo kuvuga ngo muri Congo harimo haraba genocide iri gukorerwa abavuga ikinyarwanda cyane cyane abatutsi. Twatangiye no kubona za scenario berekana inka zatemwe, berekana ibintu by'inka zatemwe, ubundi bakajya bashyira amashusho y'abantu bari gukubitwa bari kugira gute. Urabona ko nibyo bintu bari kugenda basirikiriza ahantu ngo bisa ahari nibikora ku marangamutima y'umuryango mpuzamahanga, bavuge bati muri Kongo hari ibibazo, hari abantu barimo barazira uko bari, uko baremwe n'iki, reka turebe uburyo ibintu byahinduka. Ariko iyo karita ya genocide nayo ntago mbitinya kubivuga muri irangaje, Kigali yarayipfubanye nayo ntago iri gufata. Niyo Kagame yavuze mu ijambo rye, aravuga ngo dushyigikiye ko ibiganiro hagati y'abanyekongo biba, ngo ariko ngo bakareba ngo root causes, mu cyongereza nyine niko yabivuze. Donc ngo umuzi rero yashakaga kuvuga n'uwuye, ibibazo bashakaga Kagame we arimo avuga nibihe, ni ikibazo cy'abavuga ikinyarwanda. Kuko urabizi ko niyo tike bari gukinisha hari, barabavuga ngo abavuga ikinyarwanda barakumiriwe, barimo baricwa, uburenganzira bwabo ntibwigeze bwubahirizwa, amasezerano yose yabayeho, ibyavuzwe ntibyigeze byubahirizwa. Ahangaha no mu kiganiro cy'ubushize twari twabivuzeho, twibutse yuko habaye bwa mbere donc wa FDR ikimara gufata ubutegetsi hinjiyemo abantu benshi bavuga ikinyarwanda, bari nyine muri ruriya rugamba rwa AFDR. Nyuma Lola Desire Kabila za gushwana na Uganda na Kigali barataha, hatangira za RCD Goma. RCD Goma itangije intambara, mu byibuke ni naho twavugaga za Sun City zahabaye ibiganiro byabereye muri Afrika du Sud bya Sun City. Muri icyo gihe mu bintu byaganiriwemo haganiriwe n'ikibazo cya identite y'abanyekongo, ari nayo mpamvu muri ayo masezerano ya Sun City icyo gihe baganira, wenda babizi kuturusha Benoit ushobora kuzategura ikiganiro cyihariye kuri ibyo bintu by'amasezerano yabaye hagati y'abanyekongo, kuko nisije ikomeye iri derika, kandi ubona yuko buri gihe ari ibibazo bishobora kuza, wenda ushobora kuzashaka abantu babihugukiwemo banabikurikiranye bakaba bavuga mu by'ukuri ku kibazo cy'ayo masezerano Kagame yagiye avuga atarubahirijwe. Ariko narondogoye mu magambo, mu biganiro bya Sun City ikintu cya identite nacyo ni ikintu gikomeye baganiriyeho, kimwe umwe mu mwanzuro unakomeye bafashe ari nawo mu rwego rwo kurengera umutekano wa Kongo. Mu byo bemeje baravuze bati twe ntago twemera principe y'ubwenegihugu burenze bumwe double nationalité, kuko bari hari ikibazo cy'uko harimo abantu nyine bagenda bakadestabiliza umutekano w'igihugu bafite n'ubundi bwenegihugu bwo mu kindi gihugu. Donc akabamo za intérêt de conflit. Rimwe abantu ni abanyekongo, ubundi ni abanyarwanda, ni abarundi bitewe na za identité zitandukanye bafite. Icyo gihe nibwo bahise bashyiraho principe baravuga bati muri Congo hari initiale nationalité. Uri umukongomani cyangwa se ntaguriwe. Urumva ikibazo cya identité bakigiye mu mizi. Noneho no mwigabanya ry'ubutegetsi za RCD. RCD yabonye umwanya wa vice president. Azarias Ruberwa yabaye vice president no muri za guverinoma no mu nzego z'igisirikare bari represente. Nta uzi ikibazo, ntago mbizi, ntago nabikurikiranye. Niyo mpamvu navugaga ko wenda bazabikoraho ikiganiro cyihariye tukareba ni iki cyatumye CNDP yabarora nkunda ibaho. Niyihe mpamvu ni iki cyari cyabaye kubera yuko ibibazo bya integration y'abavuga ikinyarwanda muri Congo byari byabaye nk'ibyakemuwe. Ariko nta uzi ikintu cyatumye umutwe wa CNDP nyuma uza gutangiza imirwano, kandi uranabizi yuko nk'abitwa abakoloneli niba ari abajenerali b'abanyamurenge barwaniraga muri za Kivu bari mu bantu bahanganye cyane na ba Rolankunda. Ni iki byerekana ko harimo ibibazo bindi bitari mu by'ukuri ikibazo cya identité y'abavuga ikinyarwanda muri Congo. Nyuma za M23 ziraza muri 2012, none bongeye kukizana ejo bundi. Muri 2012 ho tunibuke yuko nta n'amasezerano yabaye. Nta nubwo mu 2012 habaye amasezerano, M23 yasenywe n'igitutu cy'umuryango mpuzamahanga. Nanone uribuka umutwe w'ingabo za gisirikare za Tanzania na Afrika DCD, uribuka ikibazo cyo guhagarikirwa imfashanyo ku Rwanda, ibihugu donc Union Européenne za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abongereza bose bafashe icyemezo cyo guhagarikira u Rwanda inkunga bikurikiraho ibyo bikorwa bya gisirikare by'Abatanzania n'aba Sud Afrique muri Congo. M23 irazimira, nta mishyikirano yigeze ibaho kiriya gihe, yongeye kuvuka ejo bundi. Aha rero wenda nihoreka wenda mbe ngarukirije aha, navugaga yuko barimo barashaka gukina iyo karita ya genocide, kuko jyewe ubu ngubu ndimo kuyita yuko genocide yamaze kuba intwaro y'intambara. C'est une arme de guerre. Leta ya Kigali irimo gukoresha, niba ari za strategi zabo kabarebe yaho zavuga ngo twebwe turwana intambara strategique, ubu noneho Kigali yadobuse ini metode nshyashya yo gufata genocide comme une arme de guerre, nk'intwaro y'intambara. Ibi rero nibyo barimo kugerageza gukora muri Congo, bashakira M23 stati yihariye, ari nabyo Kagame yavugaga ngo root causes. Donc root causes yavugaga donc ibibazo byo mu mizi nibyo bintu bya genocide biri gukorerwa ngo abitwa ko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Reka mbe ngarukirije aho ngaho Benoît.
Urakoze cyane muvandimwe Valentereka. Nsaba ni seti ingingo irebana na identité ndetse n'amasezerano ya M23 guhera kuri CNDP. Turebe uburyo iki kiganiro twazagitegura ndetse tukagishakamo abatumirwa batandukanye, by'umwihariko abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakurikira radio yacu Iteme babishoboye kandi bumva ari ibintu bishoboka, badufasha kugira ngo tubashe kuzategura kino kiganiro n'ubundi twinjire mu mizi y'amasezerano n'icyo imitwe yagendaga ishaka. Aho Perezida w'u Rwanda avuga ati dukwiye kureba intangiriro, umuzi w'ikibazo nyirizina ushobora gutuma aya masezerano ashobora gushyirwa mu bikorwa nyirizina. Aniseti, reka ngaruke ku ruhande rwawe kuri iki kibazo umuvandimwe Vante avuzeho. Ni ikibazo gikomeye, ntekereza ko ahubwo abantu noneho batangiye banashishoze banarebe, kuko hari ikibazo kitoroshye. Iyo ugiye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, muri abavandimwe bacu ba Congo, ndavuga aba bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda uhereye no ku banyamurenge bavuye muri Congo, hari abari mu Rwanda bafite abavandimwe babo muri Congo, hari n'abafite abavandimwe babo mu mahanga. Aho usanga iki kibazo cya identité umuvandimwe Valente avuzeho, iyo bigeze mu Rwanda iyi identité ntabwo ivugwaho, ariko hari ikibazo. ikibazo nshaka kuvuga nuko usanga aba bantu baje mu Rwanda bitwa abanyamurenge kandi bavuye muri Congo bigaragara ko bashobora kuba bamwe kuba baratashye buyumvamo ko ari abanyarwanda abandi bakaba baraje mu Rwanda wenda kubera guhunga intambara zitandukanye wenda abantu bafite ubunararibonye n'ubushakashatsi kuri icyo kibazo bashobora kuzagenda bakiganiraho ushobora kwibaza ukuntu bashobora kuba umwanya umwe ari abakongomani undi mwanya ari abanyarwanda turacyari kuri ya identite usanga bamwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bafite inshingano zikomeye uzabasanga muri za immigration uzabasanga mu bucamanza uzabasanga bafite n'imyanya ikomeye muri leta hejuru ndetse n'abandi bagiye bafite ibikorwa bigaragaza binjiriza kandi nk'abanyarwanda bafite rero n'abandi bavandimwe muri Congo abandi bari mu mahanga usanga rero izo mbaraga hirya no hino leta y'u Rwanda izikoresha nka kimwe mu bintu bisonga cyangwa se bitera Congo ikibazo gishobora nanone kugenda kiganisha hahandi aho za propaganda ziza zivuga ziti Congo harimo harategurwa genocide cyangwa se hashobora kuzaba genocide. Iki kintu rero ku ruhande rw'u Rwanda aniseti reka tugaruke kuri iki kintu ubona yuko turamutse dufite opposition ifatika mu gihugu cyacu cy'u Rwanda igashobora kugaragaza n'iki kibazo abanyarwanda twebwe ubwacu natwe dushobora kuba dufite tutazi kumva yuko dufite abanyamahanga mu gihugu cy'u Rwanda bashobora kuba bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko bafite imirimo bakora udashobora kumenya ukuntu babashije kubona ubwo bwenegihugu niba u Rwanda kakanya urudekarara yuko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda b'abanyamurenge cyangwa se abagogwe abahagatiwe imipaka kubera impamvu z'ubukoloni bafite ubwo burenganzira bwo kwitwa abanyekongo mu rundi ruhande baba abanyarwanda gute mu gihugu cyacu bagakora izo nshingano mumbabare singiye kuvangura ariko ndimo ndashaka kugaragaza ikibazo ubona nge nimo nibaza uko iminsi igenda yiyongera kimu turabona ikibazo kirimo gifata indi ntera ese noneho ntabwo byaba bivugiye kuba ngombwa yuko abanyarwanda ahubwo dushobora kuba turi n'abakongomani cyangwa se abakongomani bashobora kuba ari abanyarwanda kuko hari ibintu bidasobanutse muri iyi senariyo nk'uko mugenzi wacu yarimo yivuga bishobora kubyara ikibazo ku ruhande rumwe ariko ku rundi ruhande igihugu cyacu kiramutse kinjiye mu mpindura amatwara ibintu bigahinduka dushobora kwisanga natwe twibona mu kibazo cyo kutangira kuvuga tuti dufite abanyamahanga mu gihugu cyacu badafite uburenganzira bwo kwitwa abanyarwanda n'iki
wenda
yego Valentin nakomeza nta kibazo Valentin ashaka kugira icyo uvuga kandi nari numvise ngewe ashaka ijambo reka noneho dukomeze Benoit ku kibazo warumbajije rero
nari nakoze ikosa nsubira kuri mute gatoya naga precision gatoya nashakaga gutanga muri kunyumva
yego cyane
kuri kiriya kibazo cy'ibiganiro M23 itatumiwemo urabona amasezerano y'i Rwanda bo ibiganiro sinzi reka twe kubyita amasezerano ni nka note sinzi formule twabiha biriya bintu byabereye i Rwanda ariko biza muri cadre ya pression diplomatique politique diplomatique nyine ku rwego rw'akarere bashyiraga ku Rwanda no kuri M23 babwira ati kugira ngo mubashe kuba parti y'ibiganiro kutumirwa mu biganiro nimubanze muve mu birindiro mwafashe musubire iyo mwari muri ntago uyu munsi wenda abantu hataza kugira uwibeshya yuko wenda mu biganiro bya Nairobi biri kuba uyu munsi nta nubwo ari inama y'abakuru b'ibihugu nuko habaye seremoni yo kubitangiza abakuru b'ibihugu bakabyitabira bamwe mu rwego banyuze kuri za murandasi abandi nka Evariste na Ruto bahari and direct ariko ubundi ni ibiganiro by'abanyekongo hagati ya leta ya Kinshasa n'imitwe itandukanye yitwaje intwaro M23 rero ntiyabitumiwemo kubera icyo kibazo kubera ko Rwanda yatanze
condition yavuze ati kugira ngo mubashe kuba bamwe muba kwicarana n'abandi mu biganiro by'i Nairobi mubanze musubira iyo mwari muri muve mu birindiro byanyu noneho nimumara kuzuza iyo condition muzatumirwa mu biganiro M23 rero ni tubahiriza iriya condition yo gusubira inyuma ni ukuvuga ko iraba yiye expose kandi harabahabaye na legitimite mu rwego rw'amategeko rwo kuyirasa revendication zabo ntago zizaba zigisobanutse ko bavuga ati nimusubira iyo mwari muri mbere yuko mutera ubundi muze mwicarane n'abandi bakongomani muganire ku bindi bibazo aho rero niho Kigali yatsindiwe ku rwego rwa diplomasi byazamuriye cyangwa se byagaragaje uburemere bw'imbaraga z'Ikinshasa bigaragaza na fragilité diplomatique ubutegetsi bw'i Kigali bufite uyu munsi nako ga précision nashakaga kongeraho murakoze
bo urakoze cyane Valentin yo précision rwose yari kenewe kandi ndumva aribyo ahubwo nagira ngo mbonereho nsubize umuvandimwe wavuze ko kuba nifuza yuko M23 yashyikirana na leta ya Kongo ngo byagombye kunera isoni nta soni byantera nanjye rwose numvaga iyo nuko bagomba gushyikirana ari uko iyo kondisiyo yabashe kubahirizwa bagasubira inyuma nk'uko ndumva ari nako nari navuze ngitangira bagasubira inyuma aho bahoze basabwe kujya kuri nyabyinyo muri sabyinyo ariko kugira ngo baganire iyo option igomba kubaho na leta ya Kongo ngiye numva yayemera kugira ngo abantu baganire babone uko igihugu cyabo kibona amahoro ku kibazo rero Benwari wambajije kijyanye na identite ubundi ibibazo bya identite ku isi yose biragoye cyane kuko hari igihugu ushobora gukomokamo ariko ushobora no kubona ubundi bwenegihugu nk'uko nawe bimeze nk'uko nanjye bimeze dufite ubwenegihugu bw'u Faransa kandi tuzi ko ubundi tukomoka mu Rwanda hakabazamo ikibazo cy'amategeko cya za constitution z'uko bamwe hari ibihugu byemera double nationalité Valentin arimo kubisobanura neza hari ibindi bihugu bitabyemera ubungubu njyewe nawe nanone nongere ntanga urwo rugero twemerewe kugira ubwenegihugu bw'u Faransa tukajya n'ubwenegihugu bw'ubunyarwanda hariya rero muri kariya karere k'ibiyaga bigari ni complique cyane kubera le mouvement d'immigration ari no kubera amateka yacu kuko umuvandimwe wa kamera arimo abadusobanurira mu kiganiro cy'ubushize uburyo abantu bagiye bimuka bava mu Rwanda bajya muri Congo ari abagiye bagiye gukora muri za mine ibintu by'amabuye y'agaciro hari abagiye bagiye gushaka ubuzima ku buryo busanzwe hari abimuwe presque ku ngufu kubera ko babonaga wenda mu Rwanda abaturage bagenda baba benshi kandi muri Congo hari espace ibintu nk'ibyo ngibyo byose abantu baragenda ariko hari noneho abantu bavuga ikinyarwanda kandi mu by'ukuri ari abanyekongo kuva kera cyane nibo mwavugaga yuko bakatiwe imipaka abantu bitwa abanyamurenge ubungo abantu bitwa abanyamurenge ni abantu bavuye mu Rwanda igihe cya kera cyane igihe cy'abanyabyinshi igihe Ruganzu arya ni Ruganzura umugabo witwa Ruganzu Ndori yaravuye za Karagwe na mateka murabizi ni kera cyane araza kubera ko abo bantu bari bararwanyije se Ndahiro cya Matare we agarutse araza nabyo ni nka jenoside bakorewe abahonotse rero barahunze bahungiraho ngaho za murenge ni kera cyane n'ibintu rwose twiga mu mateka nabwo bidasobanutse ariko ni kera cyane nuko bagiye aho ngabo bitwaga abanyabyinshi nibo bavuyemo abanyamurenge benshi ubu rero ufata abantu b'abanyamurenge ukabita abanyarwanda ibyo Valentin yavugaga nibyo twagiye kubona nyuma yuko FPR ifata ubutegetsi haje abanyamurenge benshi mu Rwanda kandi bo rwose nta nubwo ari ntabwo nibura ari ibyo ngibyo by'ababirigi ni abantu bagiye kera cyane abanyekongo bari bafite n'imyanya myinshi murabazi bari bafite imyanya mu butegetsi bwa Congo ku gihe cy'ubutegetsi bwa Mobutu abo bantu ubu ngubu noneho barahindukiye kubera ko hari abagiye kurwana dikote du FPR bagiye mu gisirikare cy'inkotanyi baje mu bucamanza mwarababonaga bitwa barukangira abandi aho bantu bose baraje baba abanyarwanda ariko njye nkavuga nti nubwo babaye abanyarwanda kubera ko Congo kugeza uyu munsi itemera la double nationalité uruka mu munyarwanda nta kibazo ndibona wo ukabandona ubwene igihugu bwa Congo nabandi bose baba abo ngaho ko baragiye kose kubera kuvuga ikinyarwanda ukaba kuno Rwanda ukaba cyane cyane politikoma ukaba wenda uri kuri kote buya FPR hari abantu benshi ubona kote ya Kagame n'intore
mbabarire n'isiti guca mu ijambo gato yandagira ngo uprecise kuko hari ikibazo ngewe maze kubona turimo tugana nubwo atari fije nari nateguye ariko harimo ikibazo kimaze kugaragara nuko abo bantu nubwo ntacyo badutwaye ari abanyarwanda bashobora kuba baraje bakintegra mu bandi banyarwanda bagenzi babo ariko dufite ikibazo ko usanga umuvandimwe we ari muri Congo haranira uburenganzira bwo kwitwa umukongomani kurundi ruhande umuvandimwe ari mu Rwanda ni umunyarwanda eske nta kintu ubona ko iki kintu gishobora kuzabyara ikibazo gikomeye mu myaka iri imbere ari naho ubona ko bitanga imbaraga ku bamwe mu bategetsi b'u Rwanda kumva yuko bibona muri Congo kurusha kumva yuko Congo ari ikindi gihugu waniseti ibyo bintu ugerageze gusa naho kuko hari ikibazo deja nibo tutangiye kuganira muri ibi biganiro mise mwumva ko gishobora kuba gihari ahubwo wenda abanyarwanda bataratangira
kubona ibyo nari ndimo kuvuga nari ngiye kugeraho mu by'ukuri bikozwe ku buryo bukurikije amategeko wowe ukavuga uti navukiye murenge ndi umunyamurenge ariko ndaje noneho ngiye kuba umunyarwanda mu buryo navuga bukozwe muri transparency ntacyo bitwaye waba waragiye ujyanwe n'ababirigi hanyuma ukaza kugaruka ukitwa umunyarwanda ntacyo bitwaye niyo deja waba ufite na famiye hakurya ariko wowe ukavuga uti ubwene igihugu bwa Congo ndaburetse ngiye kwibera umunyarwanda nabyo ntacyo bitwaye buri hari uriya mugabo Bizima Karaha yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga ngira ngo muri Congo igihe Kabila yari amaze gufata ubutegetsi ariko yari afite umuvandimwe ngira ngo yari burugumesitiri wa Kicukiro niba ntibeshye ubwo baza kunkosora ababizi ababyibuka neza ngira ngo yari n'umwarimu kuri yereka icyo gihe umva umwe hanyuma undi akaba ari mu Rwanda afite n'umwanya mu butegetsi kuko burugumesitiri Kamembo n'umuntu utoroshye muri administration y'igihugu ubwo rero
uvuga uvuga ndamubona sinibuka izina rye bana yavuye no ku mwanya wo kuba burugumesitiri baramuzamura ajya kuba umudirecteur wa departement muri Minaloc donc nako kanashaka kuvuga
urakoze cyane urumva ngiye bikozwe ku buryo transparent nubwo Bizima Karaha yawe minisitiri muri Congo unaka burugumesitiri mu Rwanda ariko byakozwe ku buryo transparent ntacyo bintwaye ikibazo rero nuko haza amacenda politiki nahoze mbona umuntu wandika kare avuga ati bagira gutya umuntu akajya kurwana yita umunyekongo bariya bo muri M23 akagenda kurwana yita umunyekongo hanyuma yamara bamurasa akitaba Imana agapfa nyine noneho bakamushyira idarapo ry'u Rwanda bakaza kumushyingura ikanombe aho niho hari ikibazo nayo macenga ya politiki nibyo mwadenosaga mwese kubera ko ubutegetsi bw'u Rwanda bukoresha ayo macenga izo identity rero ngira ngo nibyo Valentin yasobanuraga yuko ubundi Congo yanze double nationalité kubera iyo mpamvu harimo ibintu by'amacenga tudasobanukiwe ubundi yabana ibintu byakorwaga ku buryo transparent ku buryo bugaragara umuntu akavuga ati ngewe nise mwibi ntacyo byaba bitwaye ariko nuko umuntu ugira gutya mu gitondo akaba ari umunyarwanda nimugoroba akaba umunyekongo akajya guhunga mu mutekano w'iki gihugu aho
naho hari n'abakongomani ukiri naho hari n'abakongomani bavuga urwo rurimi rw'ikinyarwanda bitwa abanyamurenge usanga iyo bageze nko mu bihugu byo hanze bagiye gushaka ubuhungiro birumvikana asanga ubuhungiro yitwa ko ari umukongomani ariko yamara kubibona ikihutirwa cya mbere agahita atangira kujya mu bikorwa nk'ibyo by'abanyarwanda akita umunyarwanda kandi wenda n'imiryango iri mu Rwanda ibyo nta n'ikibazo wenda rimwe na rimwe umuntu yayibonamo ariko ubona ko iyi turufu yo kuba umukongomani nini mu bintu bishobora guteza akaduruwayo n'ikibazo wenda wakomereza kuri icyo kintu kugira ngo umuntu abashe kuba afite umuvandimwe kure akana mu kindi gihugu akanamugira mu Rwanda ubundi byagombye kuba ari ibintu bikurikizwa amategeko ya Niseti komeza ijambo ni ryawe
yebyo mu mategeko rwose nta kibazo biteye namba ahubwo ikibazo nyine twari turimo tuvuga nuko washobora kuvuga noneho kimwe cyaka kugeraho singiye ndumunye Kongo urumva ntabwo ngabo muri mu Venezuela ukavuga uti ndumunye Kongo n'amategeko ya Kongo akwemerera ku munye Kongo kuko havukiye kuko habaye noneho ukaba uri umukozi mu by'ukuri wa serivisi z'inyuma z'u Rwanda aho kandi hari ikibazo nuko wowe witwa umunye Kongo ufite ibyangombwa bya Kongo n'ibiki kubera noneho bagutravaye kubera wowe gushyize n'ibindi bintu wowe ukagenda ukaba uri muri Kongo ariko ukorera leta y'u Rwanda uri mateko cyangwa se ugafata intwaro nyine ukajya guhungabanya umutekano w'igihugu w'ituwawe kuko uburyo rero dukurikije ari amasezerano yose yagiye aba bagiranye na CNDP kugira ngo buriya M23 yavutse kuko ivuga ko nk'ibi ngibi Paul Kagame wazo avuga mu kanya M23 yavutse kuko yavuze yuko hari amasezerano bagiranye iyo yo muri Mars ku itariki 26 hari niba ari Mars mwaka sinuruto wariwo ko ngo atubahirijwe noneho bavuka biyita iyo muvoma ya M23 ngira ngo ni cyo bisobanura no kuvuga ko hari abantu babanye Kongo bafite n'uburenganzira bwo gutwa abanye Kongo kuko bavukiyeyo ariko bakorera imipuissance transgene bakorera ikindi gihugu ari cyo cy'u Rwanda nibwo nayo amasezerano bagirana ibyo ngibyo mwahoze muvuga akagenda bakavuga bati tugiye kugirana amasezerano M23 turafata imyanya iyi muri mu butege muri administration ya Nord Kivu turagira imyanya iyi mu gisirikare noneho umuntu akagenda yitwa umunye Kongo kandi koko ari umunye Kongo ariko mu by'ukuri agiye kuruporezanta intere z'ikindi gihugu aricyo cy'u Rwanda akazajya atanga amakuru muri rasonyoma serivisi za rasonyoma z'u Rwanda zo icyo gihugu cyawe ubukigambanira ngira ngo n'ibyo ngibyo wenda barimo kwitwaza bavuga ngo umuntu ngo ni ibintu ngo by'ubwoko n'iki cyangwa ngo barimo bahohotera abantu bavuga ikinyarwanda nuko Kongo ifite uburenganzira bwo gushakisha abo bantu bose binjiye mu nzego z'ubutegetsi bwayo by'ukuri bakorera u Rwanda ifite uburenganzira bwo kubashaka ikabavanamo ndetse ikabafatira n'ibyemezo ikabahana sivuze ngo bazabice byo ntibazagera aho ngaho ariko bari abantu bose wumva b'abasirikare hari n'abanyekongo noneho batavuga n'ikinyarwanda nabo bajya muri iyo mikino bagaha amakuru ikindi gihugu bagakorera inyungu z'ikindi gihugu ari cyo cy'u Rwanda kuko ibyo bintu murabizi ko ubutegetsi bwa FPR bubizobereyemo ikibazo cya identite rero mu by'ukuri ndangiza ndizima navuga nti bikozwe ku buryo transparent bugaragara nta kibazo umuntu ashobora guhitamo ubwenegihugu ashaka ariko ikibazo ni uko hazamo ayo macenga ya politiki hari igihugu cyitwa u Rwanda gifite abantu bamwe bagafata ubwenegihugu bwa Kongo banasanganywe ariko mu by'ukuri bagiye gukorera inyungu z'ubutegetsi bwa FPR na Paul Kagame sinzi niba nasobanuye neza ariko numva Benoit icyo nayo Benoit urahari
wenda hari nari ndimo mvugira kuri mute mbabarira nari reka ngaruke ubisobanuye neza ni seti ubisobanuye neza rwose reka noneho ngaruke kwa Mete Valente Valente hari kibazo ngewe ngaruka ku rundi ruhande nibyo koko hari image zagiye zigaragara ariko zigaragaza gukoresha ububasha cyangwa se gukoresha imbaraga zidasanzwe mu bamwe mu baturage cyangwa mu basirikare aho byagaragaye ko bagenda bagirira nabi bamwe mu bantu bo muri Kongo sinzi neza niba babikorerwaga mu by'ukuri ari abatutsi cyangwa ari iki ariko ziriya image zirababaje ndetse ziteye agahinda jewe ku giti cyanjye niko mbibona ku buryo ababifitiye ubushobozi bose bakwiye kujya bamagana ibikorwa nk'abiriya byo kugirira nabi ikiremwa muntu. Ariko rero ngaruke ku kindi kibazo ari naho tufite za mpungenge za genocide, aho Leta y'u Rwanda ikomeze gukoresha izo imaji zagaragaye cyangwa se rimwe na rimwe imvugo zumvikanisha yuko hari abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bashobora gukorerwa iyo genocide. Nejo bundi mu kiganiro twagerageje gusa n'ababigarukamo Valentin, ku ruhande rw'abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bo mu bwoko bw'Abatutsi hari umutwe wa M23 ndetse Abatutsi hirya no hino bakomoka muri Congo bo mu bwoko bw'Abagogwe basa n'abari inyuma w'uwo mutwe bakavuga bati uyu mutwe ugomba guhabwa agaciro ndetse Leta ya Congo ikabumva igashyira mu bikorwa ibyo bifuza. Ku rundi ruhande hari abo mu bwoko bw'Abahutu nabo basa naho bashyizeho undi mutwe bita ngira ngo ni Inyatura, ndaza kureba neza, nawo usa naho ari umutwe w'abandi Banyarwanda bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Wajya kureba ugasanga hashobora kuba muri Congo ibice bibiri by'amoko ashobora guhangana, kandi ibyo bice bibiri bivuga ururimi rw'Ikinyarwanda ugasanga kimwe kiravuga ko gifite umugambi wo kurinda ubwoko bwacyo, ikindi gifite umugambi wo kurinda ubwoko bwacyo. Abamwe bibatinye no kuvuga yuko Leta y'u Rwanda ishobora kwitwaza ingabo zayo zidasanzwe ikaba yabasha kugaragaza ko ikaba yakwinjira muri Congo ikaba yagirira nabi bamwe mu bwoko bw'Abatutsi kugira ngo byumvikane ko bari abantu barimo bategurirwa gukorerwa genocide. Wowe nk'umwe mu banyamategeko ndetse n'ukurikira amateka y'ibihugu by'iwacu by'umwihariko ejo bundi genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda warabibonye, iki kintu cy'uko Leta y'u Rwanda ivuga genocide ariko ku rundi ruhande muri Congo hakaba hatangiye kugaragara imbaraga zitangiye gusa naho zipoteje ku ruhande rumwe no ku rundi ruhande. Ubwo ndavuga kuri bya bibazo by'ingabo zirinze ubwoko bumwe, urundi ruzi n'ingabo nazo zaguke ku rundi wundi bwoko, iki kintu ntabwo kigutera impungenge Emete Valentin?
Urakoze Benoit, niyo mpamvu nyine twakomeje kuvuga kuri ibi ngibi tuvuga ngo FPR yamaze gufata genocide nk'imashini yo gukoresha intambara. Impamvu ni ibi ngibi byose turimo kuvuga, urabona muri Congo guherejo twabyutse twumva ngo havutse ngo undi mutwe ngo Sendugu Museveni. Sendugu Museveni uriya akaba yarahoze muri M23, donc ya M23 ya mbere yayihozemo, tumva yasinzi ashobora no kuba ari n'umwe wagiye mu bintu by'ubuyobozi by'ubutegetsi bwari ya muri Kivu y'Amajyaruguru, ni umuntu wakundaga kumvikana cyane. Rero yumvikanye avuga ko ngo atangije undi mutwe witwa Pareko, niba ari Pareko FWAT, ngo kurengera Abahutu noneho. No twari dusanzwe tuzi okay bavugaga ngo abavugi ururimi rw'Ikinyarwanda muri Congo bafite ibibazo, ariko tukaba tuzi wenda ko abakunze kumvikana ko bafite ikibazo ari Abatutsi b'Abakongomani. Kugeza uyu munsi ntago twari twumvise ko hari Umuhutu w'Umukongomani ufite ikibazo. Noneho ibyo Pareko iri kuvuga, ibyo ba Sendugu Museveni barimo kuvuga, abo Bahutu ntago bari babangamiwe n'abandi Banyekongo, ahubwo ni ukurinda ubwoko bw'Abahutu b'Abakongomani babarinda umutwe wa M23. Aha rero nge kubwanjye navuga ni Leta yakisha sa yitondere ibi bintu ibikurikiranire hafi. Kubera iki? Kuko uriya Sendugu Museveni nta wuzu uri kumukoresha, ntago iki gihe mu gihe hari indi mitwe yose iri Nairobi bari kuganira amahoro, hakaba hari za resolution regionale yaba Bujumbura yaba Rwanda yaba Nairobi zasabye M23 gushyira intwaro hasi nayo ikajya mu biganiro, uwo Sendugu ahagurukanye umutwe wo kurengera Abahutu ashaka iki? Je kubwanje shobora kugira impungenge nkagira ubwoba yuko iriya ari strategie nayo fabrique ivuye I Kigali yo guteranya amakominote mu donc guteranya amakominote y'abahutu n'abatutsi kugira ngo bagongane noneho Kigali komeze kwa avansa les causes zayo kuko nta kibazo twigeze twumva abahutu bava kongomani bigeze bagirana na yandi makominote n'andi moko yo muri Kongo ubu ngubu nibwo tubyumvise abari basanzwe bavuga ko bafite ikibazo n'abatutsi b'abakongomani uriya rero Sendugu Museveni nibyo yatangije bya Pareko kuko ibintu by'imitwe y'inyeshyamba ya muri Kongo turabizi ntago FPR yakoresheje gusa za M23 za RCD goma za CNDP ahubwo ifite n'indi mitwe y'abamayimayi bagiye donc yari fabrique na FPR ariyo yayitangije hari n'abandi batandukanye nuko washize igihe umuntu adashobora no abitwa ba mbusanya mwisi bose bari bafite imitwe y'intambara kandi mbusanya mwisi yirwaga yakirwa I Kigali donc bafite imitwe itandukanye bakorana nayo kiriya kintu rero cya Pareko yashinzwe uyu munsi leta ya Kongo n'abakongomani muri rusange bagikurikiranire hafi kuko gishobora kuba kije mu rwego rwo kugira ngo habeho igonganisha ry'abahutu n'abatutsi b'abakongomani noneho FPR ikomeze kwinjira muri ibyo bintu byayo donc iki kintu cya genocide kirimo kirazamuka bo jewe narabyitegereje mbona ari amashusho itemwa ry'inka ikubitwa ry'abantu ibiki n'ibiki byose ariko uretse utu video tw'uduce bagira gucya bakagukubitira kuri Twitter tugasirikira ariko ushobora no kwibaza kuki batajya muri abatwari se bagatema inka bajyanye muri abatwari bakaza bakazitereka muri ari amashyamba ya Masisi barangiza bati dore ibyabaye dore inka zatemaguwe niki kuko nta kuntu byumvikana yuko ashobora kubaho ikibazo cy'itemagurwa ry'inka bigatangira kuvugirwa mu miyoboro y'I Kigali abakongomani bose harimo za societe civile abakongomani bose si abagome si abagizi ba nabi harimo n'abandi ba denonsa ibyo bintu byabaye byakozwe ariko kuki bitangira kuvugwa I Kigali bikava I Kigali bakaba aribo batangira kwerekana ayo mashusho umuntu wakubitiwe imasisi ukabona n'utu video turimo gucirikana n'abantu bari bicaye I Kigali nibo bari kubyerekana urumva rero umuntu ashobora kuvuga yuko hari strategi yo kugerageza ibishoboka byose ngo habe igongana ry'amoko cyane cyane abahutu n'abatutsi b'abakongomani basakirane noneho Kigali ikomeze ibone uko ikina ya karita yayo ya genocide iki ni ikintu bari gushyiramo imbaraga cyane Tito Rutaremara uyu munsi yabyutse yandika Twitter yanditse Twitter 14 zirasekeje izo Twitter reka wenda uza ntago nzivuga zose ari ufite amatsiko yajya kureba kuri konte ya Rutaremara arazisangaho ariko icyerekana maleze ya Kigali niki maleze ya Kigali ubu ifite nkuko nuza Tito Rutaremara abivuga nuko Kigali nta mbaraga za diplomasi igifite byanagaragariye hehe muri uriya mwanzuro wa Parlement Europeye binagaragarira muri byo iriya Departement y'Amerika y'ubanye n'amahanga cyane cyane abashinzwe ibibazo bya Afrika batangaje bavuze batarya iminwa baravuga bati umutwe wa M23 ugomba gushyira intwaro hasi u Rwanda rukarekeraho kuwushyigikira ndetse Parlement Europeyo iza no kuvuga yuko bibaye donc hagomba no kureba uburyo abo muri M23 bakoze ibyaha by'intambara batangira kubikurikiranirwa rero muri Twitter ya munani muri Twitter 14 Tito Rutaremara yatangaje yavuze ngo ndabona yarazitangaje yashize iminsi itatu njye nazibonye uyu munsi yavuze ngo muri Twitter ya munani avuga ngo communauté internationale ibitekereza wiki ni ikibazo yibajije arangije arasubiza ngo buriya nta communauté internationale ibaho ahubwo na Amerika n'Uburayi Twitter ya 9 aravuga ngo Amerika n'Uburayi nabo sibo za leta zabo ziyobora communauté internationale n'izina gusa ubundi abayobora ni za multinationale zashyizeho abayobozi ba Amerika n'Uburayi. Twitter yacu aravuga ngo izo multinationale nizo zikeneye kandi zishaka ubukungu bwa Kongo. Abanyekongo bose abakwicwa n'ubukene, abakwicwa n'inzara, abakwicwa n'indwara, abakwicwa n'intambara, abakwicwa na genocide n'ibindi, si ikibazo cyabo, ntabwo ari amabuye y'agaciro yapfuye. Twitter 11 aravuga ngo icyo bashaka gusa ni uko DRC yaguma mu kavuyo cyangwa ikagira umuyobozi w'umucakara wabo bakabona uko basahura ubukungu bitabaruhije. Ese genocide ikorerwa Abatutsi muri Congo izabatsembi bamareho burundu cyangwa izagira uyihagarika? Uwo ninde? Twitter 12 genocide y'Abatutsi wo muri Congo igize uyihagarika cyangwa ikarangira ko corruption yabaye umuco karande muri DRC, abayobozi bakaba baratangiye kwinjiza mu baturage bose, iramutse ibaye ku yandi moko yahagarikwa nande? 13 mu gihugu nk'iki cyemeye corruption nk'umuco karande, ubu kikaba gikwirakwiza ingengabitekerezo ya genocide muri Congo yose. Nubwo genocide y'Abatutsi yarangira, genocide ishobora kongera gukorwa mu yandi moko. Arangiriza aho ngaho. Yewe nanazisoma izi Twitter navuze nese uyu musaza ari mubi, arimo arashinja u Rwanda kuko aravuga ngo za multinationale nizo zishyiraho abayobozi, zigashyiraho abayobozi b'abacakara babo. Tuzi uko Kagame yagiyeho, tuzi uko Kagame yinjiye muri Congo, za guerre de procuration yagiye akora, guerre par procuration yagiye akora muri Congo, ni ubukungu bw'abakongomani. Ariko noneho ibi nibyo Tito Rutaremara yiyandikiye, sinzi ikintu cyabimuteye, ariko yewe na byinterprete mu rwego rwo gutekereza yuko ni nk'akango nonwa bafitiye umuryango mpuzamahanga, noneho kuko urimo kubakuraho amaboko uyu munsi, noneho batangiye kuwikorera, tangiye kuvuga ngo Amerika n'Uburayi nabo sibo ni za multinationale. Turabizi ko Kagame yagiye abana, ntago yagiye agira imibanire na za guverinoma, yagiye agirana imibanire n'abacuruzi nyine, kuko abinzi ko aribo bashyiraho abategetsi, aribo babafinansa muri za kampanye, bakabakorera amarobi yose kugira ngo babashe kujyaho gutegeka muri ibi bihugu by'Uburayi na Amerika. Turabizi Kagame yagiye abiyegereza, ariko noneho igihe kirageze ya communauté internationale yaramukoresheje, iramunyunyuza, none icyanga cyashizemo barimo barabashyira ku ruhande. Rero nta bindi rero bagisigaranye ni ugukomeza kuvuga ngo genocide, 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 kugira ngo ahari barebe ko isi yabareba, yagira uko yongera kubareba ahari yitwaje icyo kintu cyo kugira impuhwe. Ariko ibintu byarahindutse, ngira ngo nabo bakwiye gutekereza yuko ibintu byahindutse. Urumva rero barimo barakora ibishoboka byose ngo muri Congo haboneke umwuka w'umwiryane hagati y'amakominote, barimo barashaka ikintu cyose cyashoboka kugira ngo habeho ikintu kigaragaza ko Abatutsi muri Congo bibasiwe. Nizo manevre barimo, ariko nibwira yuko umuryango mpuzamahanga n'abakongomani ibyo babisobanukiwe, gusa bakomeze bakurikiranire hafi ibi bintu bishyashya by'amayeri, za pareko zishingwa n'ibindi byose. Njyewe ndimo ndabibona muri agenda y'i Kigali, nago mbona yuko bariya ba Museveni Sendugu ari ikintu cyo kurengera Abahutu, kuko abo Bahutu nta kibazo bari bafite kugeza uyu munsi.
Rakoze emete, reka noneho nkubaze akabazo kamwe, uratekereza ute kuko amasezerano y'u Rwanda ejo bundi yasabaga uyu mutwe wa mama 23 gufata ibirindiro byose bafashe bakabisiga, ndetse bagakusanyiriza intwaro zabo mu bice bitandukanye bagiye basiga, bakazigakusanywa n'uriya muryango cyangwa se na ziriya ngabo za MONUSCO. Aba bantu rero ba mama 23 cyangwa se uyu mutwe wa mama 23 ngo ukajya ku musozi wa Sebyinyo aho watangiriye intambara, akaba ariho bazakurwa bajyanwa mu buzima busanzwe, bivuze yuko bya bindi perezida w'u Rwanda yasabaga bidashoboka. Ku rundi ruhande hari ikintu ubaye nk'uvugaho kijyanye na diplomasi y'ibihugu byombi ko ari bibiri by'umwihariko Kongo aho isi hirya no hino bakomeje kuyumva ariho Titarema arahamuteye impungenge agakora ziriya Twitter niko nibaza kuko gufata icyemezo cyo kugaragaza yuko imiryango mpuzamahanga cyane cyane igaragaza imbaraga ari y'Uburayi na Amerika kuba yaratangiye gutangira guhwihwisa cyangwa gusaba ko ibihugu bikigikira uriya mutwe wa mama 23 kuvugwa u Rwanda bakemera kubivuga hano navuga nk'inteko ishinga amategeko y'Uburayi wahoze ubivuga ndetse n'uyu ni intumwa ya Amerika ishinzwe ububanyi n'amahanga Blinken aho nawe hari abadepite bagiye bamusaba ndetse nawe ubwiye ku giti cye yumva ko mu by'ukuri kino gihugu cy'u Rwanda kigomba gutangira gufatirwa ibihano ibi bintu kuba birimo byigaragura gutya kuba birimo bimera gutya urabona ikihe urabona hari igisubizo gishobora kuvuka i Nairobi gishobora gutanga umusanzu ugaragara twavuze imitwe itangiye kugaragara kuvuka itangiye kurwanya guharanira ubwoko muri Kongo ibi bintu urabona biganisha hehe ushingi no kwezi Twitter tutayitwateguye ko turi uza kuvugaho zati Rutaremara abona ko mu byukuri bifite ingaruka cyangwa se biteye impungenge ubutegetsi bwe bushobora ku minsi iri imbere ndavuga ubutegetsi bw'u Rwanda bwa buyobowe na FPR bishobora kuba byagira ingaruka zidasanzwe ndasa nahabwira abanyarwanda ati mumenye yuko mu minsi iri imbere komite cyangwa se komite mpuza aya makomite akomeye cyane y'ibihugu bikomeye by'Uburayi na Amerika bishobora kuduhagurukira ariko sibyo hari abandi bantu babitumye badasanzwe wari umaze gusa naho bisobanura ibi bintu urabona ko bidashobora kuba bifite ikintu kihishe inyuma na cyane yuko Tito Rutaremara yongeye kugaragaza ko hari genocide ishobora kuba yakorerwa abatutsi bo muri Kongo bwana Kayezu tugaruka kwa nishe tujya gusoza ikiganiro cyacu
bo ntago nzi ikiri mu mutwe wa Paul Kagame gusa icyo tuzi nuko ni umugabo uhubuka ufata ibyemezo bihutiyeho ni umugabo wumva ko ari we buzima bw'igihugu cyose ni umugabo utagirwa inama ni umugabo utemera donc ko abandi bashobora kumufasha gutekereza na uzi mu mutwe we ikirimo naho ibyo atekereza bishobora kwerekeza u Rwanda ari umuntu ushyira mu gaciro ibi ngibi byagombye kumwereka ko akwiye kurekeraho agatuza agashaka imibanire myiza n'ibihugu by'abaturanyi ntago iki kibazo cya Kongo mu byukuri gena ntago ntinya ndumva nanashidikanya yo kuvuga yuko kije kirangiza influence ya Paul Kagame muri aka karere k'ibiyaga bigari kuri jyewe niko mbibona influence ye irarangiye ijwi yarahafite ubuhangange n'ubumanzi yarahafite birarangiye kubera yuko buriya nyine bo reka mvuge gutye niwuje yita abandi ngo ni bigarasha ariko Kagame nawe umuryango mpuzamahanga wamaze kumugira ikigarasha yamaze kuba ikigarasha kuri communauté internationale kubera yuko biragaragara yuko abazungu za multinationale yarasanzwe akorera Tito Rutaremara yavuze ko arizo zigenga ibyemezo bifatwa no mu bihugu bikomeye ntago zikimukeneye impamvu ni iyi buriya impamvu Kagame yarakiri alternative nuko muri Kongo hasaga nk'ahatari ubutegetsi nta eta for yari hari rero iki kintu iyi ntambara Kagame yatangije M23 yatangije ejo bundi mu kwa gatanu ikintu cya navuga jyewe niko nyita akwiye gushimirwa yabaye umuterankunga mwiza ndavuga Kagame yabaye umuterankunga mwiza wo gukura abakongomani mu bitotsi bagakanguka kuko basinziriye imyaka myinshi cyane basinzira imyaka myinshi ariko noneho kuri iyi nshuro bavuye mu bitotsi noneho kuba igihugu cyose kiri mobilize ku kurengera ubusugire bw'igihugu cyabo impact positive yabyo ni iyi nuko hagiye kubaho ubuyobozi noneho butavugirwamo n'ibihugu by'abaturanyi ubuyobozi kandi bubasha kwihagararaho imbere y'umuryango mpuzamahanga nka kwa kundi twabibonye Burundi twarabibonye uburyo amahanga yashatse kubujegeza ariko leta yihagararaho urabona ukuntu leta y'u Burundi ihagaze muri iyi minsi ni leta yubashwe ifite igitinyiro mu karere aha rero niho leta y'abakongomani iri kwerekeza kubera yuko noneho kuri presidence ya Congo ntago hakiri marionette nta marionette ugiye ari nta muntu wo kumanipira buriya Tshisekedi nawe asa nk'uwabonye ikintu cya legitimité populaire iyi ntambara imuzaniye ikintu cya legitimité populaire niba atari naifu cyangwa se niba nta zindi nyungu ashobora kuba akorera aramutse yubakiye kuri icyo ngicyo cyaba ari ikintu cyiza ibyo ngibyo rero umusaruro wabyo nibi nuko babandi babonaga yuko ikinshasa hari ikibazo cy'ubutegetsi bushobora gukontrola igihugu noneho biboneye guverinoma directe bazavugana nayo byese iyo bavugana na guverinoma zo muri Afrika turabizi ko ari ukwiba ariko burya ikintu cyose bari abacuruzi mpuzamahanga n'abainvestisseri ikintu cya mbere barebaho ni ukureba ese guverinoma ni efficace ishobora gukora controle du territoire national donc ishobora ifite controle y'igihugu cyose igihugu igifite mu maboko kuko kugeza ubu ngubu muri Congo hagaragaye abaperezida baba marionette Kabila yari marionette wa Kigali n'abanyamahanga nta butegetsi bwari bugihari Laurent Désiré Kabila niwe wari ugiye kugerageza bahita bamwica Kabila we igihugu yara stampeyi yakorerwagamo yinjirirwa iki arimo abacengezi b'i Kigali n'ibindi biri tolerable ariko none urabona ko influence ya Kagame muri Congo irarangiye ikibikurikira ni ikihe sarashoza intambara z'ubwiyahuzi urwanda ruzashobora kubaho nta Congo urwanda ruzashobora kubaho rutagenzura ubutaka n'umutungo kamere wa Congo Kagame araza kwiyahuza izi ntambara ari umuntu utekereza amaso ye akaba amwereka amuha neza gusoma ibimenyetso by'ibihe signe de temps byagaragara yuko ashatse yatuza akabaho mu bushobozi buke akabanira neza abaturanyi abanyarwanda bakagira amahoro bakaruhuka intambara za buri kanya za ututu zitagize icyo zimaze zitagize icyo zibungura kuko sinibaza muri izi ntambara za M23 wagwera mu kwa gatanu imiryango y'abana b'abanyarwanda bazitakarije mu buzima barwaniraga iki ni iki bungutse impfubyi uretse kunguka abapfakazi n'impfubyi bagiye kubera umutwara igihugu kandi bakagombye kuba bari mu buzima bakora ibindi n'ibindi iyo izi ntambara z'ubusozi zitabaho rero niba azakomeza gukina iyo karita ngo ashakishe uko genocide yaba muri Congo ni iki ariko nibwira ko icyo ari ikibazo abakongomani bamaze gusobanukirwa bazajera neza ahasigaye sinzi niba aziyahuza gukora intambara gatera Congo ni iki kuko aho umuryango mpuzamahanga uhagaze turimo turahareba bakeneye Congo na guverinoma efficace kandi biri mu nzira jyewe niko mbibona Congo iri mu nzira yo kugira guverinoma ikomeye ikontrola igihugu ifite legitimité populaire kandi n'abaturage ba Congo bose bavuye mu bitotsi barimo barasohoka mu bitotsi bari maso ntago mbona rero uko Kigali izakomeza kuhakorera ni ishoza intambara z'ubwiyahuzi ntekereza ko ariyo ntambara izaba ari ya nyuma kuri Kagame arwanye ndumva jyewe ntatinya kubivuga gutyo
yakoze cyane Valentere kangaruke gato ya kwa Aniseti kuri iyi ngingo dusa naho tuyivaho kuko ni ingingo abantu bashobora kuvugaho ni ingingo iremereye cyane ndagira ngo abadukurikiye babyumve neza kugira ngo iyi ngingo tuyisezere tuyirangize gutya twaba dusa n'abafite umwenda ariko n'ubu umwenda uracyahari dutangira dutegura ikiganiro twavugaga ku byerekeye yuko mu byukuri Leta y'u Rwanda irimo ikoresha inzira zose zishobotse kugira ngo igaragaze ko muri Congo hari genocide ariko se yo FPR iragana hehe iribonite iribona hehe yugayo ni koti tire kiganiro yari cyari giteye reka ngaruke kuri Anicete mbira abadukurikiye yuko iyi muva ari raditeme radio runana nyarwanda ruharanira impinduka arc Anicete Tito Rutaremara hari amagambo yavuze nibaza mu mugenzi wacu akayeze yagarutse ntabwo gye nari nabonye nanjye no Twitter ariko hari aho yavuze kuri Twitter ya 11 aho yagize ati icyo bashaka gusa nuko LDC cyangwa DRC yaguma mu kavuyo cyangwa ikagira umuyobozi w'umucakara wabo bakabona uko basahura ubukungu bitabaruhije ese genocide ikorerwa abatutsi muri Congo izabatsemba iba reka subiremo ese genocide ikorerwa abatutsi muri Congo izabatsemba ibamareho burundu cyangwa izagira uyihagarika uwo ninde iko titore teremara yibaza muzee titore teremara ntekereza ko azakurikira kino kiganiro nagiye inshuro nyinshi mutumira mu biganiro ubwa mbere aranyemereye ubwa kabiri muhamagaye kugira ngo dukorane ikiganiro arabyindura ngira ngo afite impamvu nta nubwo yansubije nta nakomeje kugenda mbimusaba ntibyakunda n'uwanyemereye akumva ikiganiro cyacu abikeneye kuko namuhaye message arabizi twagiye tuganira ariko abishoboye yumva ari ngombwa wenda iyi ngingo twayiganira ariko asanze atari ngombwa ntabwo tuzabura abahanga n'abantu bazi gukurikirana ndetse bazi amateka y'igihugu cyacu bazagenda bagarukaho Anicete rero reka tugaruke inyuma gatoya uri umunyamategeko ibi bintu ahantu birimo biganisha hari impirimbanyi za demokarasi hari impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu hirya no hino batangiye gusaba yuko Congo yashyirwaho urukiko rukurikirana ibyaha byabereye muri kiriya gihugu ubu tuvugana aho umutwe wa 23 wafashe bivugwa yuko abaturage barenga 200,000 bahunze se bakavugamo nako imitwe nako uriya uriya ziryangabuza onizaje guhagarikira monisco zaje guhagarikira amahoro muri Congo harimo abantu bishwe ndetse abandi bakanakomereka aha rero ugasanga Leta y'u Rwanda iratunga urutoki nk'uko mugenzi wacu Valentin yavuze inteko ishinga amategeko ya y'Uburayi yari yasabye yuko hagomba gutangira gukora ibishoboka byose ndetse bahamagarira abayobozi b'ibyo bihugu by'Uburayi gufata ibyemezo bya bindi bwana Tito Rutaremara yavugaga ibyemezo bifatira ibihano bamwe mu bayobozi b'igihugu cy'u Rwanda ndetse na bamwe mu bayobozi bo hejuru ya mutwe wa 23 ibihano bigakazwa Anicete rero tugana kuri icyo kintu mu busesenguzi bwawe mbere yuko ibi bihano bishobora gufatwa FPR nayo ntiyicaye ntabwo irebesha amaso iricara yifate mapfubyi cyangwa irakora ibishoboka byose kugira ngo noneho bibe ibyakabaye bibe Congo bakavuyo ese aka kavuyo gashobora kuvuka muri Congo Leta y'u Rwanda cyangwa Leta FPR ibifitiye ubwo bushobozi na cyane yuko ingabo za East Africa zafashe icyemezo cyo kuzamuka ndetse umwanzuro wafatiwe i Rwanda urasaba yuko uriya mutwe wa 23 ukora ibishoboka byose ukava muri ibyo birindiro bitaba ibyo ngibyo hagafatwa izindi nzira zidasanzwe rero Anicete kuri wowe ubona ko mu by'ukuri nyuma y'ibi hashobora gushyirwa urubanza rushobora gukurikirana abantu bagize uruhare FPR yabyitwaramo ite ese urabona ejo hazaza h'ibiyaga bigari by'umwihariko ku gihugu cyacu cy'u Rwanda ari hehe Anicete ijambo ni ryawe
bon urakoze cyane Benoît reka mbanze nashimire Valentin ibitekerezo yatanze rwose na nicyo mvanaho ntacyo nongeraho ibyo yavuze byose souscrit numva yabivuze uko byagombaga kuvugwa kandi yatanze ibisobanuro birambuye kuri Twitter rero za Tito Rutaremara ndagira ngo twibutse abantu ko Tito Rutaremara ari umwe mu bacurabwenge bakomeye ba FPR ideologue principal wabo kugira ngo aza ku isonga parmi les premiers ni umuntu ukunda kugenda abereka inzira na biri ibyo ngibyo by'ibyo ingengabitekerezo n'ibiki ndese bakina Rwanda bataragira mu gihugu ngira ngo ari mu bagize uruhare mu gupanga le plan izatuma bafata ubutegetsi bakanaburambaho kandi babigezeho koko. Iki kintu avuga rero atangiye kuzana cyo kuvuga ngo hari ideoloji ingengabitekerezo ya genocide muri Congo n'ibintu n'ubundi bakoresheje mbere no mu Rwanda n'ubu bagikoresha dahere no mu mategeko byanditsemo mu ngengabitekerezo uza abantu bagenda bakurikiranwa bagafungwa abandi bakabarirwa irengero ndetse hari n'abicwa kubera ngo icyo kintu aho twemeranywa ni hariya yavuze ibintu bya za miliki nasiyonali uko yavuze niko biri ariko noneho kubera ko ari umuntu w'umwideologe ukomeye agashaka kubihengekera ku ruhande rwe ati bazashyiraho umuntu w'umumarionete hariya ategeka igihugu cya Congo ariko akibuka ko akibagirwa kutubwira ko izo miliki nasiyonali mu by'ukuri arizo zikoresha FPR arizo ziteza ikibazo hariya muri Congo arizo zashinze M23 zigeze kuri Paul Kagame na FPR yabo aho ngaho rero arashaka kwenda kujijisha ariko nkeka ko abantu bose bamaze kumenya ukuri M23 ishyigikiwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ibyo birazwi kuko hari gahunda se kuriya ibikoresho bavane kandi ko na MONUSCO ubwayo yavuze ko M23 ifite ibikoresho bigezweho birusha n'ibyayo ubwayo arero bitoro tarimara nyine ahereye ku bintu twese tubona kimwe ashaka ariko kubiganisha kuntuza ashaka kwerekana ku ruhande rwe rwa FPR ku nyungu z'umutwe wa FPR inkotanyi ako niko nagira ngo wenda nsindagire gusa ariko kugira ngo tudatinda birwa nagira ngo ngaruke kuri icyo kibazo warumbaje rutese bizagenda gute finalement niba utari koko ibintu byo gukoresha genocide ushaka guhanganisha amoko vananda bivuze neza bari abantu buriya witwa niba ari Museveni nibagirindi bira byose ni FPR biringa barashaka guhanganisha abantu kugira ngo barebe ko haba mwakavuye ariko ibyo bintu nibuke ko i Burundi byarapfubanye bashaka kubikora muri 2015 ntabwo byakunze na hariya ndibwira ko bacise kidi n'abandi bafatanyije kuyobora igihugu cya Congo babibonye kandi ko batazatuma biba ubwo nabo Barundi bafite experience bashatse kubikoraho nibwira ko bazabakonse ya wenda bakabaha inama z'uburyo ibyo bintu babireka warambwira utese bizagenda gute eskaza wa rukiko mpuzamahanga ruburanisha ibyaha byakozwe na za M23 ndetse n'abanyarwanda bashyigikiye icyo cyo kiragoye kugisubiza kubera yuko ibyo bintu by'inkiko ibyo bintu by'imanza biterwa n'uwatsinze urugamba FPR ifashe ubutegetsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 hashyizweho urukiko mpuzamahanga rujya kuburanisha abantu bakoze jenoside ubu nta n'ubwo bemeraga ko bakoze jenoside n'ubu ngubu ujya wumva abantu batemera ko habaye jenoside yakorewe abatutsi ariko iyo verisiyo y'uko jenoside yakorewe abatutsi ihari yabaye yatsindagiwe n'abatsinze urugamba rw'amasasu abantu baragiye nyine reza abantu ba redigiteri doransi rejime baragiye baraburanishwa arusha abandi nungu baracyakurikiranwa murabibona urwo kugira ngo hashyirwe urukiko ruzaterwa n'uko kiriya kibazo cya Congo cyo mu burasirazuba bwa Congo kizarangira niba u Rwanda n'abarushyigikiye banyuze kuri muri M23 bazatsinda urugamba ntabwo turabimenya ubu baramutse batsinze ahubwo wajya kubona ukabona abayobozi ba Congo niho bagiyemo ko nk'uko mbikeka namwe mwabivugaga mu kanya niba M23 itsinzwe abayobozi ba Congo bakomeje gushyiramo imbaraga ari mu buryo bwa gisirikare ari mu buryo bwa diplomasi bakabasha gutsinsura uriya mutwe bakabasha kwishapa kuri icyo kibazo cyo kuvuga ngo barakora jenoside y'abanyekongo bavuga ikinyarwanda niba baramuka babashije gutsinda rura rugamba by'urukiko byo birashoboka cyane kubera ko habaye ibyaha byinshi cyane kandi nta nubwo ari kuvuje wundi gusa icyo gihe hari abantu benshi basaba ru tribunal penal international pour le Congo benshi cyane si ibya muvendo twa gusa byaba bahera no mu mwaka wa 1996 nibwo bari abantu ba docteur Mukwege nabandi nkawe izaktivi bahora basaba ko urwo rukiko rwajyaho kugira ngo ibyo bintu bizara ntago birakunda kubera yuko diplomatiquement Kagame aracyafite urugenge cyo afite arano akibashyigiki kandi bazi yuko wenda Kagame agiye bamushyize en cause hari n'abandi wenda babizamo ariko urwo rukiko wenda nanzura kuri icyo kibazo ruzabaho Kongo nibasha gutsindura urugamba iriho rwa diplomasi n'urwa gisirikare kandi ntabwo ruzaba uru rukiko ruzaburanishe mu bintu twa gusa bizahera kuva kera mu mwaka wa 1996 kandi natwe nibyo twifuza kugira ngo abantu barenganye imbaga y'abanyarwanda n'abanyekongo kirije hariya muri kare ya gace ibashe kurenganurwa numva ari cyo navugaho Benoît Arakoze
nakoze cyane Amnesty karege kuri iyi ngingo tuzangira tuyigarukeho kuko ni ingingo isabwa kugira ngo abantu bose bagerageze kuyivugaho twirinda ikintu gishobora kuba cyamena amaraso y'inzira karengane bitewe na bamwe mu banyapolitike bafite inyungu ku giti cyabo icyo nakongeraho gusa agiyewe nagira ngo mbwire abadukurikiye ko mu by'ukuri ni byiza yuko dukurikira politiki y'akarere ariko twirinde ikintu gishobora kuba cyakongera mu umunyu mu bibazo biri muri kare y'akarere nkuko twarimo tubivuga mu kanya mwabonye ko mu by'ukuri hari undi mutwe wavutse kandi uwo mutwe wavutse ukaba wari uyoboye ngo n'uwitwa Museveni Sendugu na kuyoboye na Museveni Sendugu uyu yabaye umwe mu bantu bakomeye muri uyu mutwe wa M23 n'umuntu uvuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko ukomoka mu bwoko bw'abahutu bigaragare ko agiye gushyira hanze amabanga ya M23 ndetse agiye guhamagara abumva urwo rurimi babo mu bwoko bwe kumukurikira ku bwinshi iki kintu rero turagira ngo tubwire yaba uyu Museveni Sendugu yaba n'abari mu mutwe wa M23 kubw'inyungu zo gukunda cyangwa zo guha agaciro uburenganzira ikiremwa muntu bagomba gutekereza yuko ibyabaye ku Rwanda bishobora kuba amateka ku ruhande rwabo ashobora kubagiraho ingaruka zitoroshye birinda ikintu gishobora gutwara abaturage b'inzira karengane mu ntambara iki kintu turacyamaganye by'umwihariko andi umuyobozi w'ikiganiro urwatubyaye ica kuri radio Iteme turahamagarira abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda kwirinda ikintu cyatwara mu baturage mo intambara ahubwo bashake icyatuma igihugu cyabo kiba igihugu cyiza kitarangwamo n'amasasu tuzabigarukaho reka rero wenda tutarasoza Anicete tugaruke gato kuko ntitwagenda tutavuze nanone ku birimo bibera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda Anicete ndaje ngaruke gato nanone ku muvandimwe Kaezu tumaze iminsi tubona hariho kwigura n'uyu munsi twabonye na perezida yanashyizeho na minisitiri w'ubuzima ariko icyo ngicyo reka wenda tube tukirinze ikintu cyo gufata tukumva ko abadepite bahagarariye cyangwa se intumwa za rubanda zihagarariye rubanda zegura ukajya kumva ngo undi areguye ngo kubera impamvu y'ibintu byavuzwe mu mwaka runaka ikintu kurunduruntu kivugwa bamwe mu bantu bitwa ko ari abayobozi b'igihugu Perezida Paul Kagame akahaza agahaguruka agafata ibyemezo ku giti cye bikagira ingaruka kuri abo bantu bitwa ko bari bahagarariye rubanda nubwo tuzi neza yuko bari abantu batatuwe na rubanda Anicete mu ncamake yawe ndareka ngo iminota itanu kivugeho hanyuma uze no kuboneraho umwanya wo gusoza ubwo ndaza kugaruka nanone ku muvandimwe Valentin agira icyo avuga kuko mu by'ukuri ntibyumvikana ukuntu umuntu ashobora kuba ari intumwa y'igihugu anako intumwa y'abaturage b'igihugu perezida wa repubulika akavuga ijambo mu gitondo iyo ntumwa ikagenda yarashyizweho n'abaturage niba yarakoraga amakosa ibi bintu ni ibintu bidasobanutse reka no kubitindaho ijambo ni ry'abaniseti.
Bon, urakoze cyane Benwa. Wenda no kugira na mbere yuko ngera kuri abo badepute ngira ngo ejo wundi twabonye kandi ka video k'umuntu wahoze ari gitifu we ngo banafunze asobanura uburyo bamutegetse kwegura. Donc je bamaze kuba umuco hariya kuba kubwira niba batagushaka kuvuga ngo egura. Hazaho ni nk'ubiri nyinshi mwagiye mubona mu minsi ishize ukavuga abameya barimo kwegura ku musubizo abagitifu barimo kwegura ku musubizo. Donc ni ibintu bimaze kuba akamenyero muri kiriya gihugu bagira igihe bakora nk'ikintu cyapiruje bakavuga bati hari abantu tudashaka tutifuza mu buyobozi dushaka ko bagenda bakatuva iruhande. Ndetse hari n'uwigeze gutanga wahoze ari umumeya atanga ubuhamya nawe avuga ati minisitiri wari ubutegetsi bw'igihugu icyo gihe witwaga Francis Kaboneka yarampamagaye arambwira ngo mbangamiye leadership ye ngo ngomba kwegura kandi koko yareguye. Nibi ngibi rero twabuye by'abadepite hari umudepite umwe Paul Kagame yavuze muri ya nama ya Unity Club avuga ko ngo yarasinze akanywa inzoga ngo yatwaye imodoka yanyoye hanyuma polisi bagakora ikosa ryo kumureka akagenda ngo aregura agenda asaba n'imbabazi bavuga ko atazongera no kunywa inzoga ngo n'umugore we yari yamubujije ibintu bisekeje cyane. Hanyuma nyuma yaho haza undi nawe aregura ariko we yagiye asa n'uwijujuta. Uwa mbere yari uwo mu ishyaka rya PL n'undi yari mu ishyaka rya FPL yagiye yijujuta ngo muri FPL asobanura ko mu by'ukuri harimo n'ibintu bidasobanutse. Nicyo nawe wenda umuntu yagaruka muri aka kanya nagira ngo ngaruke kuri uriya mudepite Paul Kagame yavuze ko ngo yari yanyoye inzoga yatwaye inzoga yatwaye imodoka yasinze hanyuma ngo n'abapolisi bagakora ikosa ryo kumureka. Uriya Benwa njyewe iyo numvise ikintu nibaza utubazo twinshi kugira ngo mbashe kwemera ibyo umbwiye ndabanza nkabyibazaho cyane. Benwa na Valentin turi kumwe ubu ngubu muzi neza ko nta gihugu na kimwe kihanganira abantu batwara imodoka basinze. Ibyo ni hano ahantu hose bitwaye imodoka wasinze baraguhana wenda bikurikije n'amategeko y'igihugu bashobora kuguca amafaranga ubundi bashobora kukwambura perimi cyangwa se bakayihagarika bitewe na todarukoreme bagusanganye. Ndetse inahangaha bwo hasigaye harimo no kurenga responsibility y'umuntu watwaye imodoka yanyoye bakavuga bati na nyirakabari bamuhaye inzoga hanyuma akareka agafata volant abona ko yanyoye nawe azabibazwa. Ndetse hari n'urubanza ntarutse gukurikira muri iyi minsi mu Bufaransa hari umwana w'umusore wari utarageza ku myaka 18 yakoze impanuka ku gapikipiki ke hanyuma arapfa. Famiye ye yareze ansenye yitwa Lideri iyi supermarket yitwa Lideri bayijyanye mu rukiko kubera ko bayirega ko bahaye uwo mwana utarageza imyaka 18 inzoga yari yonywe wisi bavuga bati namwe mufite responsibility urabakurikirana. Urumva naho ngaho ibintu bigeze ibihugu byose by'isi nta na kimwe mvanyemo nzi yuko barwanya umuco wo gutwara imodoka wanyoye wanyweye inzoga. Muri aho Rwanda rero bahora batubwira yuko bafite polisi y'umwuga professionnelle niko batubwira. Biratangaje kumva ko uko uriya mudepite Paul Kagame yavuze yuko ngo si no kunywa gusa ngo wagira ngo yari yaziguyemo hagere muvuye n'ayo magambo yakoresheje ariko ni nk'ayo ngayo. Umuntu wo mu polisi wari watubwira ko ari abapolisi b'abanyamwuga yabonye umuntu uri muri iyo eta atwara imodoka yasinze hanyuma akamureka aho ngaho niho bantera kwibaza ndavuga nti uwo mupolisi we yaba ari umunyamwuga bwoko ki? Ntabwo byakunda ubwo wamubwira uti nyakubahwa wadepite ndabona utari muri leta yo gutwara imodoka ahubwo tugiye kwisigarana noneho wowe turagutegera taxi cyangwa se ubigumemo ariko tukwambura imfunguzo uzagenda ejo zagushizemo cyangwa se nutaha na taxi uzaza kwitwara niyo wenda utamufatira ibyemezo ariko ntabwo wamureka ngo agende. Polisi w'umwuga nukufa kwa hali ya hanu polo kwa gabi ya rima deja atifesa gachiro polisi ye wa hore watu gira kwa rinya mumba aliko umu polisi tufuge kwa koseni kosa joku yaka umu nukuko akajenda ana musajiye akajira na mahirugwe nakora impanuka huko wa uru kuishinzi cha hawa wavuga ngo nabonye umuntu yasinze ameze nabi cyane hanyuma aramureka aragenda icyo gihe waba urimo kwishinza icyaha nawe urumva rero ko harimo ibintu byinshi byo kwibaza ariko noneho niba umubonye yanyoye gutyo ukamureka akagenda ugakora nikosa byo kwishinza icyaha ugakora raporo cyane cyane umuntu atakoze impanuka iyo raporo igera kwa perezida wa Repubulika gute o preza publika no mundo fiti ibintu byinshi cyane akora hago soma raporo nizo ubundi preza republika cyakora na guverinoma muri rusange batwanga umurongo mugari dushyizeho gahunda yo kutihanganira abantu batwara imodoka basi ariko ntabwo perezida ajya mutwo tuntu twa detaye two kuba ngo kanaka niyo yaba depute niyo yaba ministre ibyo bifite aho bishinzwe iyo raporo ntabwo ijya kwa perezida wa republika bigarukira wenda kuri polisi ku rwego rw'umurenge ku rwego rw'akarere cyangwa ku rwego rw'intara ariko ntabwo byajya kwa perezida wa Repubulika wajya gusoma amaraporo nk'ayo ngayo yaba nta kandi kazagira kandi perezida afite akazi kenshi cyane ndetse burya n'amaraporo ajya kwa perezida kwa nyine harambo ugomba kumugenerwa by'ukuri ntabwo ari we yasoma yarantangaje kumva avuga ngo jeho nende perezida wa Repubulika ntabwo asoma raporo uko bigenda ubundi iyo bamwohereje raporo afite abantu aba chef de service aba conseil abajyanama n'iki barabisoma ubundi perezida wa Repubulika bamukorera icyo bita briefing baramuri briefing bakamubwira ati dore uko ibintu byifashe mu gihugu byifashe gute ni gutya mu karere byifashe gute ni gutya mu rwego rw'umutekano nk'ibingibi hanyuma mu rwego mpuzamahanga bamukorera briefing kugira ngo bamutegure abashe gufata ibyemezo bya ngombwa ako perezida wa Repubulika ajya gufata agusoma amaraporo ngo umuntu watwaye imodoka yasinze ibyo ntabwo ari ibye ntabwo biramureba byinshi ariko ntabwo ari akazi ko afite abantu babishinzwe bagomba kumva biratangaje rero kumva ko perezida wa Repubulika yafashe umwanya wo gusoma raporo ngo y'umuntu watwaye imodoka yanyoye ibintu bisangaze cyane aho nshaka kuganisha ni hehe biriya bintu biri muri ya gahunda ibyo bya pirije navugaga ngitangira yo gushaka kwibasira abantu bamwe buriya kumvise abadepite babiri beguye wasanga mu minsi iri imbere haje abandi ariko naho biri sinzi niba uriya mudepite koko yaratwaye imodoka yasinze biranashoboka cyane cyane ko babyemera ariko ni ibintu biba biganisha hehe kuvuga ngo turagutegera hahandi ufite point faible kuko birashoboka kuba bazi kwanywa inzoga bazagutegeraho hari aho bategera ku bagore mwabonye nka James Musoni bajya kumutura hasi bamutegeye kuzenungo by'abagore ni utuntu nk'utwo bakora ariko nagira ngo wenda mbwire abantu ko batagomba kuguha mwo umutego wo kumva ngo abantu ngo beguye ngo kubera gusinda gutwara imodoka basinze ni ibintu ni muri gahunda ya FPR kandi murabizi ko bishobora kubaho cyane ikintu nagira ngo rero mvuge cyane cyane kuri uwo mudepite wo muri FPR weguye akagenda yijujuta nuko yavuze ati icyo cyaha niba naragikoze kuko nta nubwo agihakana nawe ugomba kuba ari ubusinzi kandi ngo hashize imyaka ibiri hari abandi bantu twari kumwe kubera iki ko badakurikiranwa ariyo harimo ikibazo kitoroshye kuko ubwo wenda ngisunga Valentin Akayezu kuvuga hari ikintu bita rupture d'égalité devant la loi rupture d'égalité devant la loi ubundi tuzi yuko itegeko rirengera abantu bose kimwe niba umuntu turi kumwe tugakora icyaha kimwe tugomba guhanwa kimwe cyangwa se twebwe twese tukababarirwa nibo umuntu agaragaza yuko ari kumwe n'abandi bantu we agahanwa bakamutegeka kwegura abandi ntibagire icyo bakoraho nuko harimo ikindi kibazo ubundi buriya mu mategeko benwa iyo urenganyijwe ufite uburenganzira bwo kwivuka ikibazo cy'umuntu wagize situation nk'iyawe kugira ngo wirenganure wenda simvuze ibyo mu nkiko kuko buryo urubanza rwakizijwe rujya muri jurisprudence rukazajya rushobora gushingirwaho mu gukiza izindi manza zisa narwo ariko niba nkubu wenda muri administration reka tuvuge yuko ndi na Benoit dukora hano hamwe hanyuma Benoit umunsi arakerewe kerewe isaha baramubabariye noneho njyewe ejo nintererwa shefu wanjye akambwira ati turagukata kimwe cya kane cy'umushahara mfite uburenganzira amategeko ama ko kuvuga ngo ni ukubera iki Benoit yagize kiriya kibazo nk'icyanjye yakerewe isaha nawe bwari ubwa mbere nk'uko nanjye ari ubwa mbere mukamubabarira njyewe noneho mukaba ugiye kunkata kimwe cya kane cy'umushahara ntabwo ari uko mba nshaka ko Benoit nawe bamukata kimwe cya kane cy'umushahara ahubwo mba nshaka yuko nanjye bambabarira nk'uko bamubabariye ibyo ni ibintu byemewe rwose kwivoka situation y'undi muntu pour faire censurer we ibyemezo byagufatiwe hariya rura mudepite yari afite ukuri kandi ibyo yavugaga ni ibintu bibaho cyane muri buriya butegetsi iyo bagushaka bakureba utuntu twinshi kuriho faiblesse zawe hanyuma bakagufatira ibyemezo ariko urumva niba yaragize ikibazo ari kumwe n'abandi bantu hanyuma we bakamufatira ibyemezo abandi ntibagire ikibaho uko hari ikindi kibazo anaho ngaruka kuri wa mugitifu nahereyeho mu kanya bavugaga ati bageze aho najya nkora ikintu cyose bakavuga ngo ni wa wundi abanyarwanda barabizi abantu bari mu Rwanda bari mu nzego z'ubutegetsi cyangwa se no mu myanya y'akazi ubutegetsi iyo bwagufatiye icyo kintu cyo kuva ngo ni wa wundi ibyo biba byarangiye ni hahandi bamwe bavuga ko udashobora guhinga n'inyanya n'urusenda na kongoromeri wala nicyo ngicyo nashaka kuvuga biriya bintu nagira ngo wenda abantu batazajya babyibeshyaho ngo ni umuntu watwaye imodoka yasinze ashobora kuba koko icyo kibazo cyaramubayeho ariko wakwibaza no ku mupolisi wamureta akagenda wakwibaza no kuri raporo Kagame yagiye gusoma raporo itaraba umuntu watwaye imodoka yasize nawe n'impanuka bigera kwa perezida wa repubulika gute biriya rero ni ibintu by'amayeri byo gushaka gukora purije mu buyobozi basanzwe babikora n'ubundi uretse ko nanone nkuko navugaga mu kanya harimo ikintu cya separation de pouvoir iyo perezida wa repubulika iyo depite agize ikibazo ntabwo bamwe guza kuriya gusa biriya yabazaga minisitiri w'ubutabera ngo budahangarwa n'iki kandi we avuga ko yahise abwira shefu wa polisi ngo icyo mbyo ntekereza arumva byari byanarangiye ariko ubundi icyo kwambura abadepite ubudahangarwa bagombye kubanza bakajya mu butabera bakabona ko umuntu yakoze ikosa n'ubucamanza akaba ari bwo busaba abadepite kwambura umuntu ubudahangarwa kugira ngo batajya mu utwo tuntu rero bavuga baciye ubusama bakavuga bati wowe egura ugenda uve mu nzira ngo nta kundi yasabye imbabazi wenda twakumva n'ejo yagarutse mu kazi cyangwa bamuhaye izindi nshingano ariko nagira ngo mbwire abantu gusa ko biriya bintu biba birimo amacenga menshi Benoit rero ubwo nicyo wenda numvaga navugaho yansabye ko nahita nsezera wa mugani ikiganiro cyabaye kirekire ariko byari na ngombwa nagira ngo mbanze nshimire na Valentin Akayezu twafatanyije abari badukurikiye bose baraba agaciro ubwo nagira ngo nshimire cyane abari ku buhanga bw'ibyuma ubwo naho utaha mwese murakoze
akoze cyane muvandimwe Anicet Karege amasaha yo yagiye ya twe twijeje abadukurikiye ko tutari butinde ariko ikiganiro cyagomba kumera gutya reka ngaruke nanone kuri Valentin Akayezu Anicet yabaye nk'ugaruka ku byemezo bya Perezida wa Repubulika reka wenda ngo urugero rufatika hanyuma noneho na utubwire mu byukuri ibi byemezo bya Perezida wa Repubulika bikunze kutuma abanyarwanda bibaza byinshi cyane cyane ku myanzuro agenda afata usanga iki kintu usanga yahuye n'abantu agahita yishyiramo abayobozi bamwe b'igihugu bikaza kubyara impaka nyinshi ku mbuga nkoranyambaga ngirango nawe uzibaho reka wenda ntanga urugero uyu munsi habaye guhindurirwa imirimo habaye guhindurirwa imirimo bamwe mu bayobozi b'igihugu muri abo bayobozi b'igihugu ni minisitiri ndavuga minisitiri wa eka hari minisitiri wahinduriwe umurimo uyu munsi ni
ubuzima Benoit
ni minisitiri w'ubuzima witwa Dr. Sabe Nsanzimana uyu rero minisitiri mu byukuri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ku itariki ya karindwi Ukuboza Perezida wa Repubulika ya mu izina rya minisitiri na kominisitiri w'intebe mu izina rya Perezida wa Repubulika yasohoye itangazo ry'inama ry'icyemezo cya Perezida wa Repubulika rivuga yuko ku itariki ya karindwi Ukuboza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe Dr. Sabe Nsanzimana yabaye ahagaritswe ku mwanya w'ubuyobozi w'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima aricyo cyitwa RBC kubera ibyo agomba kubazwa cyangwa se kubazwa ndetse agakurikiranwaho iryo ni itangazo ryavuye kwa minisitiri w'intebe risinywaho na minisitiri w'intebe mu izina rya Perezida wa Repubulika ibazwa rero ry'umuntu ntabwo twavuga yuko mu by'ukuri icyavuyemo bitukizi ntabwo twamenye icyakurikiyeho ariko uyu munsi nanone abanyarwanda batunguwe nanone n'itegeko cyangwa se n'icyemezo cya Perezida wa Repubulika nanone gishyira Dr. Sabe Nsanzimana kumugira minisitiri w'ubuzima kuri iyi itariki ya none z'uku kwezi ku itariki ya none itariki ya makumyabiri ku itariki ya makumyabiri n'umunane niba ntibeshye neza ku itariki makumyabiri n'umunane z'uku kwezi kwa cumi na kumwe Perezida wa Repubulika yongeye afata ikindi cyemezo cyo kumugira minisitiri nyuma y'ikindi cyemezo yari yafashe n'ubundi cyo kumuhagarika kubera ibintu byo akurikiranyweho ukibaza rero ukuntu Perezida wa Repubulika afata icyemezo cyo guhagarika umuntu kubera ibyo akurikiranyweho hari inzego zishinzwe hari inzego z'ubugenzacyaha hari inzego za polisi inzego zikurikirana umuntu ashobora no kuba ari mu kazi ariko icyo kintu kiba cyinjiye mu baturage cy'urujijo cyo kubatera ikintu cy'impaka ugasanga abantu bashobora kuba batangiye kuvuga ibintu batatekerezaga bagatangira kwibaza ibintu byuranye ibi bintu wanese tabaye ngo ubivugaho reka ngakwe kuri wowe akahezi ibyemezo bihubukiweho bya Perezida wa Repubulika byo gufata ibyemezo byo guhagarika abantu kuvuga amagambo cyangwa amabanga y'ibyabakorewe mu tubari n'ibindi ibyo bintu mu by'ukuri ubona ari iki kibitera kuki ibintu abanyarwanda tubyakira tukabimira bunguri itangazamakuru bikandika ibintu bidakwiye kuba bikwiye kwandikwa nyamara ahubwo abanyarwanda bari bakwiye gusobanurirwa cyangwa se kumenyeshwa inzego ko zikwiye kuba zikwiye kuzuzanya cyangwa se zikwiye kuba zikora bwana Valanti
ntago ninda ndabivuga mu magambo make yako kuri jyewe nta gitangaza kirimo Kagame yagiye yivugira inshuro nyinshi ko u Rwanda ngo nta gitabo cy'amategeko hari bagenderaho bagendera mu mahitamo icyo nk'ikiganiro yitangiye ubwe muri Harvard School yagiyeyo yabivugiye cyari ikiganiro cyo mu rurimi rw'icyongereza ariko ngenekereje nuko yavuze ngo twebwe and donc yavuze ngo we don't have a book of rules we have choices dufite amahitamo na amategeko tugenderaho runaka utuzi uko tugomba kugira urumva iyo niyo myumvire ya Kagame muri 2010 bashobora kuba ari mu mwaka w'ibihumbi 2010 cyangwa se mu mwaka w'ibihumbi 2011 yari yakuyeho umuministre witwa Louisa Mukaruliza Monique Mukaruliza icyo gihe yari ministre ushinzwe ibikorwa by'umuryango wa East Africa umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba kubera impamvu runaka zewe azi gusa icyo gihe mukura hari itangazo ryabaye ryasohotse mu gitondo noneho afite ikiganiro n'abanyamakuru kuri Stade Amahoro yagikoreye kuri Stade Amahoro icyo gihe muribuka ni naho yavugiye diskuru itangaje ku by'umupira abwira abanyarwanda ngo mwebwe ngo ibya football rwose muzabyibagirwe n'iki naho ngaho yabivugiye no abanyamakuru bari bamubajije ibyo ikurwa mu mwanya rya Monique Mukaruliza noneho Kagame aravuga ngo ubundi ngo jyewe ngo ntago njya nkunda gusobanura ibyo nkora ngo ariko ngo reka mbabwiye urumva donc president wa republika mu mutwe we wumva ko nta obligation de transparence nta nshingano yo kugaragaza umucyo w'ibyo akora afite kubikora kumva ko ari nka kafavera batanze kugira ngo abantu babimenye icyo ni ikibazo bikwereka imyumvire n'imitekerereze y'uwo muntu president wa republika afite inshingano ni umukozi w'igihugu ari hariya ahabereye abenegihugu bagomba kumenya ibyo akora noneho iyo nyine ni ikikwereka ko mu Rwanda nta nzego zikora twari turi muri ibi bintu by'intambara urabona igihugu kiri mu ntambara gipusha abantu ubukungu bumeze nabi iki inteko ishinga amategeko nta kintu ishobora gukoraho nta ushobora gutinyuka ngo abibaze senirawo nta ushobora gutinyuka ngo abaze ibi bibazo numwe ni inzego figira ziraho zo kwerekana gusa ko igihugu gifite inzego zigize ariko inzego ntizikora ni igihugu gishingiye ku bantu babiri umwe Kagame n'abamotive kabarebe na Tito Rutaremara wenda no mu ngabo z'igisirikare abajenerali bakeya nabo ashyira kuri telecommande akaba teregida uko yishakiye uko niko igihugu cyubatse rero ibi ngibi byo gufata ngo ya umuministre wagaragaweho cyangwa aketsweho ubusembwa ntituzi nuko aba yarabivuyemo akamugarura mu mwanya bayi vode yakubise umuntu iriya ni violence donc ni ku zebre sire zitare donc ni ku zebre sire niba ari sempre ariko nabyo ni icyaha gihanirwa ku zebre sire sempre ni icyaha gihanishwa igihano kirengeje amezi atandatu ubushinjacyaha ntibwigeze bumufata ngo bumujyane ni iperereza akurikiranwe yakubise umuntu anamusanze mu kazi ari ministre itegeko rigenga abanyepolitike mu Rwanda ministre ni umunyapolitike bariya soso de mandataire politike ntabwo ari abatekinisiye nabo rirabareba iryo tegeko nubwo yaba nashaka rizwi arimo wenda noel numwe peri nta utabizi ariko byitwa ko nashaka arimo rizwi itegeko rigenga abanyepolitike rivuga ibijyanye n'imyitwarire y'abanyepolitike okay uriya ntiyahamwe ibyanye yikora nta nkiko zamuhamije ibyaha ngo bigenderwe ariko hari conduite y'abanyepolitike hari code d'ethique et de conduite rigenga imyitwarire n'imyifatire by'abanyepolitike ibyo byagombye gukurikiza umuntu uri viola usanga umuntu uri mu kazi akanamukubita akamuhutaza icyo cyonyine ntabwo cyagombye gutuma agaruka mu mwanya ariko iyo sufi gusa ko Kagame yavuga wenda nka bimwe wa mugore ari umugore ngo witwa Ndera wahoze ayobora Rema Dr Mukaki wayoboze bamukuye ku buyobozi bwa Rema niba ari byo koko ntawe ubizi ariko bavuga ko ngo yajyaga gupfukama buri gitondo kwa Kagame mu Kiyovu Kagame yasohoka agasanga umugore apfukamye imbere ya portail aza kongera kumukurayo amushakira umwanya barimo ni directeur w'intuza w'urwego rw'igihugu rushinzwe ibintu bya education conseil national de l'education urumva bariya nabo nta uzi uko baba basabye imbabazi niba bagiye kuryama mu byondo bakiyita ibiki akabagarura ati umuntu bimwe bagatabazi bavuga ati nyakuba rwose twari intumbi none watugaruye mu mwuka w'abazima bafite ibyaha bakoze akabagarura mu myanya ndatanga urugero rufatika umuntu witwa Kalisa Alfredi wahoze ari DG wa BCD yahamijwe n'inkiko icyaha cy'ubuhemu imyaka 5 y'igifungo arafungwa yafunguwe ku mbabazi za Perezida wa Repubulika imbabazi za Perezida wa Repubulika grâce présidentielle ntago ikuraho ibyaha ntago ifite donc ihanagura gusenga ntabwo ari ihanagura gusenga ashobora kukubabarira akakuvana muri gereza ariko ntaguba wemerewe gukora umurimo wa politike warahamijwe icyaha kirengeje amezi 6 Kalisa Alfredi yahamijwe n'inkiko igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 ntibyabujije Sena y'u Rwanda kumwemeza mu mwanya wa ambasaderi muri Angola ubari mu Misiri Kagame nyine ku itegeko rye yamwohereje nta nubwo wenda avuze ati reka tumuhe na munisitira tumuhe na munisitiri imbabazi zitanzwe n'itegeko ziriya biriya by'ubusembwa bw'ibyaha bimuveho ni grâce ni imbabazi za Perezida wa Repubulika bamugira ambasaderi ari muri ubu ni ambasaderi muri Egypte Kabanda na Mariko wahoze ari prefe w'umujyi wa Kigali yarafunzwe nawe afungirwa ibintu bya detournement ahanishwa igihano kirengeje amezi 6 arafungwa mu mujyi wa Kigali ubu ngubu ari muri bari abantu bashinzwe ngo akanama k'inararibonye akanama ngishwa nama k'inararibonye bari abatito na barucagu barimo ubu Mariko Kabangana arimo kandi yahamizwe icyaha n'inkiko ziko ntago kubw'amategeko yemerewe kugaruka mu murimo wa leta ariko madamu Victoire Ingabire mukanya anisoke yararimo avuga ikintu cyo kutareshesha abantu imbere y'amategeko madamu Victoire Ingabire urukiko nyafurika rwahamije yuko ibyaha akurikiranyweho ari ibyaha bya politiki mu mategeko mpuzamahanga bavuga yuko iyo umuntu akurikiranyweho ibyaha bya politiki ibyo byaha nta gaciro bigomba kugira kuko bakurikiranywe ku bintu birebana no gushyira mu bikorwa uburenganzira bwe ni droit politique uburenganzira bwa politiki ni nayo mpamvu usanga amasezerano mpuzamahanga ahita biha iyo qualification y'ibyaha bya politiki rero ibyaha des infractions politiques ntabwo amasezerano mpuzamahanga yemera ko bigomba guhanwa ari nayo mpamvu urukiko nyafurika rw'uburenganzira bw'ikiremwamuntu rwavuze rwasuzumye ruravuga kuti ibi bintu uyu mutamu yakurikiranyweho ni ibyaha bijyanye no gushyira mu bikorwa uburenganzira bwe bwa politike umugira umwere nyamara kwa kundi kutubaha amategeko Kagame banze kumurekura bihutira kumuha imbabazi za Perezida wa Repubulika baravuga ati imbabazi za Perezida wa Repubulika wahaniwe n'inkiko igihano kirengeje imyaka 6 ntiwemerewe gukora umurimo wa politike mu Rwanda ntashobora kwandikisha ishyaka bitwaje nyamara bakarenga abandi bahamwe n'inkiko bahamijwe ibyaha n'inkiko bakarisa Rufedi bamariko Kabandana bakabashyira mu myanya nguko uko u Rwanda rumeze nguko uko regime yo mu Rwanda ikora ni ibintu ibyo kuvuga ngo urazana amategeko iki mukanya mwarimo muri kuri ibyo by'umudepite tutiriwe tunareba uburyo yagombaga gukurikiranwa n'uburyo yagombaga kuva ese ubundi Perezida wa Repubulika afite uburenganzira bwo kugira icyo avuga ku mudepite watowe turabizi ko abaturage batatorwa ariko reka twizere ko afite ubutumwa bwa rubanda aribo ari hariya kuko rubanda yabishatse kandi inzego mu Rwanda ziratandukanye ubutegetsi bw'ubucamanza ubutegetsi inyubahiriza tegeko ubutegetsi inshinga amategeko ntabwo perezida afite ijambo perezida wa Repubulika afite ijambo ku muntu uri mu nteko ishinga amategeko ariko hariya aragiye arabivuze umudepite n'iki babandi bagize n'inteko ishinga amategeko bahise bihuta utuzi ko ariko koko wasinze egura ubutegetsi kugira hariya bita byerekana yuko hariho ikibazo cya separation de pouvoir mu gihugu byose ni ibintu byanditse mu bitabo na check and balance iri mu Rwanda ni ibintu gusa byanditse mu mpapuro ariko ntubabaze kubishyira mu bikorwa nguko uko u Rwanda ruteye nuko nguko rukora niyo mpamvu ejo ubona umuntu akurikiranyweho ibya none se uriya ambasaderi uri muri Suede uriya mudamu nawe wabaye ministre w'ubuzima ntago yirukaniwe muri guverinoma igihe kimwe na ba Evode bose bakekwaho ibyaha bavuga ngo akurikiranyweho icyaha cy'imiti niba ari ibikoresho bya COVID byanyerejwe n'ibiki ubwo si ubusenga nyuma y'iminsi mike Sena se byambuje kwemeza yuko abambasaderi muri Suwede nguko ku Rwanda rukorana biriya nta gitangaza kirimo ni igihugu udashobora kuzanamo ibirebana no kubaha amategeko no kuyaha agaciro wa mugani Kagame uko yabyutse niko ibintu bigomba kugenda iby'amategeko ntacyo bimubwiye we agendera ku mahitamo nuko yabyutse ubundi akikorera uko abyumva nyine birababaje biteye agahinda
rakoze cyane muvandimwe Valentin nagushimiye cyane kandi nkaba nizeye ko tuzaba turi kumwe mu kiganiro nk'iki ngiki nagira ngo mbwire abadukurikiye aho mutwumva hirya no hino ku isi ku ibiganiro nk'ibi ngibi tuba twateguye atari umwihariko w'abantu batatu bagomba kuba muri studio ushobora kuba wumva wanyuzwe n'iki kiganiro ariko ukaba wumva nanone utanyuzwe ibyo birashoboka rwose kuko aho tubereye muri studio so kugira ngo tunezeze abantu tubabwire ibyo wenda batekereza cyangwa se ibyo bifuza cyangwa se nta nubwo tuba turahangaha kugira ngo tuvuge kugira ngo wenda abantu bamwe tubashe kubabaza cyangwa tubashe kubashimisha dutanga ibitekerezo uko tubyumva buri muntu rero uwo ari we wese udukurikira kuri radio ikiganiro by'umwihariko urwatubyaye mufite uburenganzira bwo kutumenyesha bya mwasanga ari ngombwa mukaza tukabaha ijambo tukagirana ibiganiro byaba ngombwa tugakora n'impaka akabaho deba kugira ngo tubashe kugira kuri cya kindi twifuza cy'umuco wo kuganira no kubona ibibazo mu buryo butandukanye ariko ntitubabanzi ndabashimi rero aho muherereye hose cyane cyane by'umwihariko ikiganiro cy'uyu munsi aho twibanze cyane kuri Congo twifuza ko n'ubundi kindi gihe tuzabigarukaho kuko twifuza ko mu by'ukuri amateka cyangwa se experience abanyarwanda twaciyemo tugomba kwibyaza umusaruro ejo ntihazaba amakosa yabaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda turaho turebera ndashimira rero Anicet Karege twabanye muri iki kiganiro ndashimira uburyo abayamfashe gutegura kino kiganiro no kukibagezaho Anicet wakoze cyane Imani kugire neza kandi nkabanyizeye kubutahana none tuzoba turi kumwe mu gihe nk'iki ndashimira Maitre Valentin ukora ibishoboka byose nawe akigumwa umwanya akaza gutanga ibitekerezo byubaka igihugu cyacu cy'u Rwanda by'umwihariko umuryango nyarwanda wakoze cyane Valentin kandi ndibaza noneho ko ubu butazaba uri umutumirwa ahubwo wowe ugomba kuba noneho uri umusangwa bitakubujije ko hari undi wari we wese ushobora kugucaho cyangwa agaca no kundi wari we wese akaza agahabwa ijambo kuri radio yanyu mukunda iteme ndashimira nanjye nanone ku buhanga bw'ibyuma mwese mwadufashije kugira ngo amajwi yacu abashe gutambuka agere ku bantu bose bashoboka nanisegura ubushize ikiganiro twari gikoze kigeze hagati tuza gutenguha n'ibyuma ariko ndizera ko cy'ubusi cyagenze neza kandi mwadukurikiye neza kuri gatanu kuri gatanu tukaba tubikesha abo ku buhanga bw'ibyuma gye rero mwumvaga nk'uko bisanzwe nitwa Umuhoza Benoit mbashimira mbabwira ngo nakagaruka.